Amakhosi okuqala isahluko 1 verse 1. Inkosi uDavide yayisindala ineminyaka eminingi bayembesa ngezingubo kepha ayifudumalanga. Verse 2. Zasazithi kuyo izinceku zayo, inkosi yami inkosi mayifunelwe intombi esentsha ukuba ime phambi kwenkosi iyiphathe ilale ngasesifubeni sayo ukuba inkosi yami inkosi ifudumale. Verse 3. Base befuna intombi enhle phakathi kwemikhawulo yonke kwa-Israyeli, bathola u-Abhishagi waseShunemi bamletha enkosini. Verse 4. Intombi yayinhle kakhulu, yayiphatha inkosi yayikhonza, kepha inkosi ayiyazanga. Verse 5. U-Adoniya indodana kaHagadi waziphakamisa wathi, mina ngiyakuba inkosi, wazilungiselela izinqola, nabamahashi nabantu abangamashumi ayisihlanu kugijima phambi kwakhe. Verse 6. Uyise wayengamdabukisanga nakanye ngokuthi wenzeleni lokhu na, futhi wayebukeka emuhle kakhulu, wayelama u-Absalom. Verse 7. Wacebisana noJowabe indodana kaSeruya no-Abhiyathara umpristi bamsiza u-Adoniya bamlandela. Verse 8. Kepha uSadoku umpristi noBenaya indodana kaJehoyada noNathani umprofethi noShimeyi noReyi namaqhawe kaDavide abamlandelanga u-Adoniya. Verse 9. U-Adoniya wahlaba izimvu nezinkabi namathole akhuluphalisiweyo ngasetsheni lasezoyeleti eliseceleni kwe-Eni Rogeli, wamema bonke abafowabo amadodana enkosi nabantu bonke bakwaJuda izinceku zenkosi. Verse 10. Kepha uNathani umprofethi noBenaya namaqhawe noSolomoni umfowabo kabamemanga. Verse 11. UNathani wathi kuBathisheba unina kaSolomoni, awuzwanga yini ukuthi u-Adoniya indodana kaHagadi uyabusa uDavide inkosi yethu engakwazi na? Verse 12. Ngalokho woza ngikululeke ukuba usindise ukuphila kwakho nokuphila kwendodana yakho uSolomoni. Verse 13. Hamba ungene enkosini uDavide uthi kuyo, wena nkosi yami inkosi, awufunganga yini kuyo incekwazi yakho ngokuthi uSolomoni indodana yakho uyakuba inkosi emva kwami ahlale esihlalweni sami sobukhosi na? Pho kungani ukuba kubuse u-Adoniya na? Verse 14. Bheka usakhuluma lapho nenkosi, nami ngiyakungena emva kwakho ngiqinisa amazwi akho. Verse 15. UBathisheba wayesengena enkosini ekameleni, inkosi yayisindala, u-Abhishagi waseShumeni wayikhonza inkosi. Verse 16. UBathisheba wakhothama wakhuleka enkosini, yathi inkosi, ubabeleni na? Verse 17. Wathi kuyo, nkosi yami wafunga uJehova uNkulunkulu wakho kuyo incekukazi yakho ukuthi, ngempela uSolomoni indodana yakho uyakuba inkosi emva kwami, ahlale esihlalweni sami sobukhosi. Verse 18. Bheka manje kubusa u-Adoniya, wena nkosi yami inkosi awukwazi. Verse 19. Usehlabile izinkabi namathole akhuluphalisiweyo nezimvu eziningi, umemile wonke amadodana enkosi no-Abhiyathara umpristi noJowabe induna yempi, kepha uSolomoni inceku yakho kamemanga. Verse 20. Wena nkosi yami inkosi, amehlo abo bonke abakwa-Israyeli akuwe ukuba ubatshele ukuthi ngubani ozawuhlala esihlalweni sobukhosi senkosi yami inkosi emva kwayo. Verse 21. Funa lapho inkosi yami inkosi silele koyise, mina indodana yami uSolomoni kuthiwe sinecala. Verse 22. Bheka isakhuluma nenkosi, wangena uNathani umprofethi. Verse 23. Bayitshela inkosi bathi, bheka nangu uNathani umprofethi. Lapho esengena enkosini wakhothama phambi kwenkosi, ubuso bakhe bubheke phansi. Verse 24. UNathani wathi, inkosi yami inkosi, wena ushilo yini ukuthi u-Adoniya uyakuba inkosi emva kwami ahlale esihlalweni sami sobukhosi na? Verse 25. Ngoba wehlile namuhla uhlabile izinkabi namathole akhuluphalisiweyo nezimvu eziningi, umemile wonke amadodana enkosi nezinduna zempi no-Abhiyathari umpristi bheka bayadla bephuza phambi kwakhe bathi mana njalo nkosi Adoniya. Verse 26. Kodwa mina nceku yakho noSadoku umpristi noBenaya indodana kaJehoyadi nenceku yakho uSolomoni kasimemanga. Verse 27. Lento iyenziwe yini inkosi yami inkosi ungasazisanga izinceku zakho ukuthi ngubani uyakuhlala esihlalweni sobukhosi senkosi yami inkosi emva kwayo na? Verse 28. Yayisiphendula inkosi uDavide yathi ngibizelene uBathisheba wafika ebusweni benkosi wema phambi kwenkosi. Verse 29. Inkosi yayisifunga ngokuthi kuphila kukaJehova ohlengile umphefumulo wami ekuhluphekweni kwami konke. Verse 30. Njengalokho ngafunga kuwe uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli ngathi uSolomoni indodana yakho yakuba inkosi emva kwami ahlale esihlalweni sami sobukhosi esikhundleni sami ngiyakwenza njalo impela namuhla. Verse 31. Wayesekhothama uBathisheba ubuso bakhe bubheke phansi wakhuluma enkosini wathi mana njalo nkosi nkosi yami Davide. Verse 32. Inkosi uDavide yayisithi ngibizeleni uSadoku umpristi noNathani umprofeti noBenaya indodana kaJehoyada bafika phambi kwenkosi. Verse 33. Inkosi yathi kubo thathani izinceku zenkosi yenu nimkhwelise uSolomoni indodana yami kuwo umnyuzi wami nimehlisele eGihoni. Verse 34. USadoku umpristi noNathani umprofeti bamgcobe khona abe yinkosi phezu kwa-Israyeli bese nibetha amacilongo nithi mana njalo nkosi Solomoni. Verse 35. Bese ninyuka emva kwakhe afika ahlale esihlalweni sami sobukhosi ngokuba uyakuba inkosi esikhundleni sami ngimbekile ukuba abe ngumbusi phezu kuka-Israyeli noJuda. Verse 36. UBenaya indodana kaJehoyada wayiphendula inkosi wathi amen uJehova uNkulunkulu wenkosi yami inkosi makasho njalo naye. Verse 37. Njengalokho uJehova waba nenkosi yami inkosi, makabe naye uSolomoni asenze isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu kunesihlalo sobukhosi senkosi yami inkosi uDavide. Verse 38. Base behla uSadoku umpristi, noNathani umprofeti, noBenaya indodana kaJehoyada, namaKereti namaPheleti bamkhwelisa uSolomoni kuwomnyuzi wenkosi uDavide bamisa eGihoni. Verse 39. USadoku umpristi wathatha uphondo lwamafutha etendeni wamgcoba uSolomoni babetha amacilongo bonke abantu bathi mana njalo nkosi Solomoni. Verse 40. Bonke abantu benyuka emva kwakhe abantu babetha imtshingo bathokoza ngokuthokoza okukhulu kwaze kwangathi kuqhekezeka umhlaba ngomsindo wabo. Verse 41. U-Adoniya nabo bonke abamenyiweyo ababenaye bawuzwa sebeqedile ukudla, uJowabe sezwa ukukhala kwecilongo wathi, ngowani lo msindo wokuxokozela emzini na? Verse 42. Esakhuluma bheka kwafika uJonathani, indodana ka-Abhiyathari umpristi, u-Adoniya wathi, ngena ngoba wena uyindoda enamandla, uze nodaba oluhle. Verse 43. UJonathani waphendula wathi, ku-Adoniya qha inkosi yethu inkosi uDavide, imbekile uSolomoni inkosi. Verse 44. Inkosi ithumile nayo uSadoku umpristi, noNathani umprofeti, noBenaya indodana kaJehoyada, namaKereti namaPheleti, bamkhwelisa kuwo umnyuzi wenkosi. Verse 45. USadoku umpristi noNathani umprofeti bamgcobile eGihoni abe yinkosi, sebenyukile khona bejabula ngangokuba kwakhamluka umuzi, yiwo umsindo eniwuzwile. Verse 46. Futhi uSolomoni usehleze esihlalweni sobukhosi sombuso. Verse 47. Nezinceku zenkosi zafika ukuyibusisa inkosi yethu, inkosi uDavide, ngokuthi uNkulunkulu wakho makenze igama likaSolomoni libe lihle kunegama lakho, asenze isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu kunesihlalo sakho sobukhosi, inkosi yakho thama embhedeni wayo. Verse 48. Futhi yasho kanje inkosi yathi, makabusiswe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli omise namuhla ukuhlala esihlalweni sami sobukhosi ekubona amehlo ami. Verse 49. abamenywe bonke baka Adoniya besaba basuka bahamba bonke kwaba yilona lo ngendlela yakhe. Verse 50. Adoniya wesaba ngenxa Solomoni wasuka wahamba wabamba izimpondo ze-altare. Verse 51. Kwabika kuSolomoni ukuthi bheka u-Adoniya uyayesaba inkosi uSolomoni ngalokho ubambile izimpondo ze-altare ethi inkosi uSolomoni mayifunge kimi namuhla ukuthi ayikubulala inceku yayo ngenkemba. Verse 52. Wathi uSolomoni uma eyakuba indoda enamandla akayikuwela emhlabathini nolulodwa unwele lwakhe kepha uma okufumaniseka kuye uyakufa. Verse 53. Yayisithumela inkosi uSolomoni bamehlisa i-altare wafika wakhuleka enkosini uSolomoni. USolomoni wathi kuye hamba uye endlini yakho. Amakhosi okuqala isahluko 2 verse 1. Izinsuku zikaDavide zasondela kufeni. Wayesemnyala uSolomoni indodana yakhe ethi. Verse 2. Mina sengihamba indlela yawo wonke umhlaba ngalokho qina ube indoda. Verse 3. Ugcine isiyalezo sikaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uhambe ezindleleni zakhe, ugcine izimiso zakhe neminyalo yakhe nezahlulelo zakhe nobufakazi bakhe njengokulotshiweyo emthethweni kaMose ukuze uphumelele kukho konke okwenzayo nakukho konke okubhekayo. Verse 4. Ukuze uJehova aqinise izwi lakhe alikhulume ngami ngokuthi uma abantwana bakho begcina indlela yabo ukuba bahambe phambi kwami eqinisweni ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo awuyukuntula muntu, washo njalo esihlanu sobukhosi sakwa-Israyeli. Verse 5. Futhi wena uyazi okwenziwayo kimi nguJowabe indodana kaSeruya nalokho akwenzayo kuzo izinduna ezimbili zezimpi zakwa-Israyeli, o-Abhineri indodana kaNeri no-Amasa indodana kaJetheri owababulala wachitha igazi lokulwa ngesikhathi sokuthula, wabeka igazi lokulwa kulo ibhande lakhe elasokhalweni lakhe nasezicathulweni zakhe ezazisezinyaweni zakhe. Verse 6. Yenza njengokuhlakanipha kwakho, ungayehlisi impunga ngokuthula endaweni yabafileyo. Verse 7. Kepha iba nomusa kumadodana kaBarizilayi wakaGiliyadi abe khona phakathi kwabadla ngasetafuleni lakho ngokuba eza kanjalo kimi mhla ngabalekela u-Absalomu umfowenu. Verse 8. Bheka ukhona nawe uShimeyi indodana kaGera wakaBhenjamini waseBhahurimi owangithuka ngokuthuka okwesabekayo mhla ngiya eMahanayimi, kepha wehla ukungihlangabeza ngaseJodani. Ngafunga kuye uJehova ngokuthi angiyukubulala ngenkemba. Verse 9. Ngalokho ungamyeki abe ngongenacala ngoba wena ungumuntu ohlakaniphileyo, uyakwazi okufanele ukuba ukwenze kuye, wehlise impunga endaweni yabafileyo inegazi. Verse 10. UDavide wayeselala koyise wembelwa emzini kaDavide. Verse 11. Izinsuku uDavide abusa ngazo phezu kwa-Israyeli zaziminyaka engamashumi amane. Iminyaka yesikhombisa wabusa Hebron. Iminyaka engamashumi amathathu nantathu wabusa eJerusalema. Verse 12. USolomoni wayesehlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide uyise, umbuso wakhe waqiniswa kakhulu. Verse 13. Wayesefika u-Adoniya indodana kaHagati kuBhathisheba unina kaSolomoni wathi, uze nokuthula na? Wathi yena, yebo ngize nokuthula. Verse 14. Wayesethi, nginendaba kuwe. Wathi, khuluma. Verse 15. Wathi, ke uyazi wena ukuthi umbuso wawungowami nokuthi wonke u-Israyeli wabhekisa kimi ubuso bakhe ukuba ngibuse, kepha umbuso usuguquliwe sewaba ngomfo wethu ngokuba wawuthola kuJehova. Verse 16. Sengicela into yinye kuwe, ungangifulatheli. Wathi kuye, khuluma. Verse 17. Wayesethi, ake ukhulume kuSolomoni inkosi ngokuba akayikukufulathela wena ukuba anginike u-Abhishaki waseShumeni abe ngumkami. Verse 18. UBhathisheba wathi, kulungile, ngiza kukukhulumela enkosini. Verse 19. Wayesehamba uBhathisheba waya enkosini uSolomoni ukuba amkhulumele u-Adoniya kuyo. Inkosi yasukuma ukuhlangabeza, yamkhothamela, yahlala esihlalweni sayo sobukhosi, yambekela unina wenkosi isihlalo wahlala ngasokunene sayo. Verse 20, wayesethi kuyo, nginesicelo sinye nje esincane kuwe, ungangifulatheli. Inkosi yathi kuye, cela ke mame ngokuba angikukufulathela. Verse 21, wathi ke u-Abhishagi waseShunemi, makanikwe ku-Adoniya umfowenu abe ngumkakhe. Verse 22, inkosi uSolomoni yaphendula yathi kunina, umcelelani u-Adoniya u-Abhishagi waseShunemi na? Mcelele nombuso futhi ngokuba ungumne wethu, yebo, mcele yena no-Abhiyathari umpriest noJowabe indodana kaSeruya. Verse 23, inkosi uSolomoni yayisifunga uJehova ngokuthi, uNkulunkulu makenze njalo kimi nezele futhi uma u-Adoniya engakhulumanga lelizwi libe ngelokufa kwakhe. Verse 24, ngalokho kuphila kaJehova ongiqinisileyo, wangibeka esihlalweni sobukhosi sikaDavide ubaba, wangenza indlu njengokukhuluma kwakhe, namhlanje uyakubulawa u-Adoniya. Verse 25, inkosi uSolomoni yayisithumela ngesandla sikaBenaya indodana kaJehoyada, wamsukela wafa. Verse 26, inkosi yathi kwa-Abhiyathari umpristi, hamba uye Anathothi emasimini akho, lokhu ungowokufa, kepha ngiyukubulala namuhla ngokuba wawuthwala umphongolo wenkosi uJehova phambi kwaDavide ubaba, wahlupheka ngakho konke ubaba ahlupheka ngakho. Verse 27, uSolomoni wayesemgxosha u-Abhiyathari angabe saba ngumpristi kuJehova ukuba agcwalise izwi likaJehova alikhuluma ngendlu ka-Eli eShilo. Verse 28, lapho kufika umbiko kuJowabe ngokuba uJowabe wayemlandela u-Adoniya noma engamlandelanga u-Absalomi, uJowabe wabaleka waya etendeni likaJehova bamba izimpondo ze-altare. Verse 29, inkosi uSolomoni yatshelwa ukuthi uJowabe ubalekele etendeni kaJehova, bheka ngase-altare. USolomoni wayesethuma uBenaya indodana kaJehoyada ngokuthi hamba umsukele. Verse 30, uBenaya wafika etendeni kaJehova wathi kuye, isho kanje inkosi ithi phuma, wathi cha ngiyakufela lapha. UBenaya wabuyisela enkosini izwi lokuthi washo njalo uJowabe, wangiphendula kanjalo. Verse 31, inkosi yathi kuye, yenza njengokusho kwakhe, umsukele umbele ukuba ususe kimi nakuyo indlu kababa igazi elachithwa ngeze uJowabe. Verse 32, uJehova yakulibuyisela igazi lakhe ekhanda lakhe ngokuba wasukela amadoda amabili alungileyo amahle kunaye, wababulala ngenkemba ubaba uDavide engazi, u-Abhineri indodana kaNeri induna yempi yakwa-Israyeli, no-Amasa indodana kaJetheri induna yempi yakwaJuda. Verse 33, igazi labo liyakubuyela ekhanda likaJowabe nasekhanda lenzalo yakhe kuze kube phakade, kepha kuDavide nakuyo inzalo yakhe nakuyo indlu yakhe nakuso isihlalo sakhe sobukhosi kuyakuba ngokuthula kuze kube phakade kuvela kuJehova. Verse 34, wayesenyuka uBenaya indodana kaJehoyada wamsukela wambulala wembelwa endlini yakhe ehlane. Verse 35, inkosi yayisimbeka uBenaya indodana kaJehoyada phezu kwempi esikhundleni sakhe, uSadoku umpristi inkosi yambeka esikhundleni sika-Abhiyathari. Verse 36, inkosi yathuma yambiza uShimeyi yathi kuye, zakhele indlu eJerusalema uhlale khona ungaphumi lapho ukuya ndawo. Verse 37, ngoba mhla uphuma uwele umfudlana iKidroni yazisisa ukuthi uyakufa, nokufa igazi lakho liyakuba sekhanda lakho. Verse 38, wayesethi uShimeyi enkosini, lelo zilungile, inceku yakho iyakwenza njengokusho kwenkosi yami inkosi. UShimeyi wahlala eJerusalema izinsuku eziningi. Verse 39, kwathi nasekupheleni kweminyaka emithathu izinceku ezimbili zikaShimeyi zabaleka zaya ku-Akishi indodana kaMahakha inkosi yaseGathi. UShimeyi watshelwa ukuthi bheka izinceku zakho ziseGathi. Verse 40, wayesesuka uShimeyi wabophela imbongolo yakhe waya eGathi nakuHakishi ukuba afune izinceku zakhe, wahamba uShimeyi wazibuyisa izinceku zakhe eGathi. Verse 41, kwabikelwa uSolomoni ukuthi uShimeyi wayesukile eJerusalema ukuya eGathi nokuthi ubuyile. Verse 42, inkosi yayisithuma yambiza uShimeyi yathi kuye, angithi ngikufungisile uJehova, ngaqinisa kuwe ukuthi mhla uphuma uye noma aphi yazisisa ukuthi uyakufa nokufa na, wathi kimi,
izwi engilizwileyo lihle.
Verse 43, Pho, awugcinanga ngani isifungo sikaJehova nomyalo engakuyala ngakho na? Verse 44, Inkosi yathi futhi kuShimeyi, wena uyazi konke kubo kwaziwa yinhliziyo yakho, owakwenza kuDavide ubaba, ngalokho uJehova uyakubuyisela ububi bakho ekhanda lakho. Verse 45, Kepha inkosi uSolomoni iyakubusiswa nesihlalo sobukhosi kaDavide siyakuqiniswa phambi kaJehova uze kube phakade. Verse 46, Ngokuyala kwenkosi uBenaya indodana kaJehoyada waphuma umsukela wafa, umbuso wawusulokhu uqiniswa njalo esandleni sikaSolomoni.
Amakhosi okuqala, isahluko 3 verse 1. USolomoni wahlangana ngobuhlobo noFaro inkosi yaseGibhithe. Wathatha indodakazi kaFaro wayingenisa emzini kaDavide, waze waqeda ukwakha indlu yakhe nendlu kaJehova nogange lwaseJerusalema nxazonke. Verse 2, Nokho abantu babehlaba ezindaweni eziphakemeyo ngokuba kwakungakhelwanga igama likaJehova indlu kwaze kwaba yilezo zinsuku. Verse 3, USolomoni wamthanda uJehova, wahamba ngezimiso zikaDavide uyise, kepha wahlaba washisa impepho ezindaweni eziphakemeyo. Verse 4, Inkosi yaya eGibiyoni ukuhlabela khona ngoba kwakuyindawo ephakemeyo enkulu. USolomoni wanikela ngemnikelo yokushiswa eyinkulungwane e-altare lelo. Verse 5, eGibiyoni uJehova wabonakala kuSolomoni ngephupho ebusuku. UNkulunkulu wathi, cela lokho othanda ukuba ngikunike khona. Verse 6, uSolomoni wathi, wenzele inceku yakho Davide ubaba umusa omkhulu, njengokuhamba kwakhe phambi kwakho ngeqiniso, nangokulunga, nangobuqotho benhliziyo kuwe. Wamgcinela futhi lowo musa omkhulu, wamnika indodana ukuba ihlale esihlalweni sakhe sobukhosi njengokuba kunjalo namuhla. Verse 7, Manje Jehova Nkulunkulu wami ubekile inceku yakho inkosi esikhundleni sikaDavide ubaba. Ngingumntwana omncane nje, angikwazi lokungena nokuphuma. Verse 8, Inceku yakho iphakathi kwabantu bakho bakhethileyo, isizwe esikhulu esingenakubalwa, esingenakuthathwa umumo waso ngobuningi. Verse 9, Ngalokho yiphe inceku yakho inhliziyo elalelayo ukwahlulela abantu bakho ukuba bahlukanise okuhle nokubi, ngoba ngubani ongahlulela laba bantu bakho abakhulu kangaka na? Verse 10, Le nkulumo yabanhle emehlweni enkosi ukuba uSolomoni wayecele leyo nto. Verse 11, Wathi uNkulunkulu kuye, ngokuba ucele leyo nto ungazicelanga izinsuku eziningi, ungazicelanga namfuyo, ungacelanga futhi ukufa kwezitha zakho, usicelele ukwahlukanisa lokho okuzwayo ekwahluleleni. Verse 12, Beka ngenzile njengezwi lakho nakhu, ngiwunika inhliziyo enokuhlakanipha nokuqonda, ongazange kube khona okunjengakho ngaphambi kwakho, nokungayi kuvela futhi okunjengakho ngasemva kwakho. Verse 13, Ngiwunika futhi nalokho ongakucelanga imfuyo nodumo, ngangokuba kungayi kubakho onjengawo phakathi kwamakhosi zonke izinsuku zakho. Verse 14, Uma uhamba ngezindlela zami, ugcine izimiso zami nemiyalo yami, njengalokho uyihlo uDavide wahamba, ngiyakwandisa izinsuku zakho. Verse 15, USolomoni wayesephaphama bheka kwakuyiphupho, waya eJerusalema wema phambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova, wanikela ngemnikelo yokushiswa, wanikela ngemnikelo yokuthula, wazenzela izinceku zakhe zonke idili. Verse 16, Khona kwafika enkosini abesifazane ababili abayizifebe bema phambi kwayo. Verse 17, Omunye owesifazane wathi, Enkosi, mina nalowesifazane sihlala ndlininye, ngabeletha nginaye endlini. Verse 18, Kwathi ngosuku lwesithathu sengibelethile, lowesifazane wabeletha naye sasindawonye, kwakungekho mfokazi nathi endlini, kuyithina sobabili kuphela. Verse 19, Umfana lowesifazane wafa ebusuku ngoba walala phezu kwakhe. verse 20. Wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wami eceleni kwami. Incekwazi yakho ilele ubuthongo. Wambeka esifubeni sakhe, wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sami. Verse 21. Lapho sengivuka ekuseni ukuba ngimncelise umfana wami bheka wayesefile. Kepha sengimbhekisise ekuseni bheka kwakungesiye umfana wami engimzeleyo. Verse 22. Wayesethi omunye owesifazane, qha ophilayo ungumfana wami, ofileyo ngumfana wakho. Kepha yena wathi, qhabo ofileyo ungumfana wakho, ophilayo ngumfana wami. Bakhuluma kanjalo phambi kwenkosi. Verse 23. Yayisithi inkosi, omunye uthi, ngowami lo mfana ophilayo, ngumfana wakho ofileyo. Omunye uthi, qha ngumfana wakho ofileyo, ngumfana wami ophilayo. Verse 24. Yathi inkosi, ngiliseleni inkemba, baletha inkemba enkosini. Verse 25. Yathi ke inkosi, mdabuleni kabili umntwana ophilayo, ninike omunye ingxenye, nomunye ingxenye. Verse 26. Wayesekhuluma enkosini wesifazane, ongowakhe umntwana ophilayo ngokuba izibilini zakhe zavutha ngomntanakhe, wathi enkosi mnike yena umntwana ophilayo, ungambulali nakaye, kepha omunye wathi, makangabi ngowami nangowakho mdabuleni. Verse 27. Yayisithatha inkosi yathi, nikeni lowo mntwana ophilayo ningamdabuli nakanye nguyo ngunina. Verse 28. Uisrayeli wonke wezwa leso sahlulelo esenziwe inkosi. Bayesaba inkosi ngoba babona ukuthi ukuhlanipha kukaNkulunkulu kwakukuyo ekwahluleleni kwayo. Amakhosi okuqala, isahluko 4 verse 1. Inkosi uSolomoni yabusa uIsrayeli wonke. Verse 2. Yilezi zikhulu yayinazo. U-Azariya indodana kaSadoki wayengumpristi. Verse 3. O-Elihorefi no-Ahiya amadodana kaShisha babengababhali noJehoshafati indodana kaHiludi wayengumabhalana. Verse 4. Ubenaya indodana kaJehoyada wayephezu kwempi. OSadoki no-Abhiyathara babengabapristi. Verse 5. U-Azariya indodana kaNathani wayephezu kwezinduna. UZabudi indodana kaNathani wayengumpristi nomngane wenkosi. Verse 6. Ahishayi wayephezu kwabendlu. U-Adoniramu indodana ka-Abida wayephethe ezemali. Verse 7. USolomoni wayenezinduna eziyishumi nambili phezu kwabo bonke abaka-Israyeli ezazifunela inkosi nabendlu yayo ukudla. Yileyo naleyo yayifuna ukudla inyanga inye ngonyaka. Verse 8. Nanka amagama azo, oBenihuri ezitabeni zaka-Efrayimu. Verse 9. NoBenidekeri eMakhasi, naseShalabimi, naseBetishemeshi, naseEloni Betihanani. Verse 10. NoBeniyesedi eArubothi, kwakungelakhe isoko, nalo lonke izwe laseEferi. Verse 11. NoBeni Abinadaba kulo lonke iNafati Dori, uThafati indodakazi kaSolomoni wayengumkakhe. Verse 12. UBhaana indodana kaHiludi eThahanaki naseMegido nakulo lonke iBetisheyani elingaseceleni kweSaretani ngenzansi kwaseJizreyeli kusukela eBetisheyani kuze kube seAbela Mehola nangaphesheya kweJokimeyamu. Verse 13. NoBeni Geberi eRamothi Giliyadi okwakungeyakhe imizi kaJayire indodana kaManase ekwaGiliyadi nezwe lase-Arigobi elisebashani imizi engamashumi ayisithupha enezingange nemigoqo yethusi. Verse 14. No-Ahinadaba indodana ka-Ido eMahanayimi. Verse 15. No-Ahimahasi kwaNafetali, yena owathatha uBasemati indodakazi kaSolomoni abe ngumkakhe. Verse 16. NoBahana indodana kaUshayi kwa-Asheri nase-Alodi. Verse 17. NoJehoshafati indodana kaPharuwa kwa-Isakare. Verse 18. NoShimeyi indodana ka-Ela kwaBhenjamini. Verse 19. NoGeberi indodana ka-Uri ezweni lakwaGiliyadi, izwe likaSiyoni inkosi yama Amori no Oak inkosi yaseBashani ngoba kwakuyinduna eyodwa kulelozwe. Verse 20. OJuda noIsrael babe baningi bangesihlabathi solwandle ngobuningi bedla bephuza bejabula. Verse 21. USolomon wabusa phezu kwembuso yonke kusukela emfuleni kuzobe sezweni lamaFilisti nasemkhawuleni waseGibhithe. Bathela intela bamkhonza uSolomon zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Verse 22. Ukudla kaSolomon ngosuku olulodwa kwakungamakhora angamashumi amathathu empuphu ecolekileyo namakhora angamashumi ayisithupha empuphu. Verse 23. Nezinkabi eziyishumi ezikhuluphalisiweyo nezinkabi ezingamashumi amabili zasemadlelweni nezimvu eziyikhulu ngaphandle kwezidluzele namagxala nezinsephe nezinkukhu ezikhuluphalisiweyo. Verse 24. Wabusa ezweni lonke ngaphesheya komfula kusukela eTifisa kuze kube seGaza. Phezu kwawonke amakhosi ngaphesheya komfula wayenokuthula nxa zonke zakhe. Verse 25. OJuda noIsrael bahlala belondekile kwaba yilona lowo phansi komveni wakhe nomkhiwane wakhe kusukela kwaDani kuze kube seBherisheba zonke izinsuku zikaSolomon. Verse 26. USolomon wayenezipani eziyizinkulungwane engamashumi amane namahashi ezinqola zakhe nabamahashi abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Verse 27. Izinduna lezo zafunela ukudla inkosi uSolomon nabo bonke abasondela etafuleni lenkosi uSolomon kwaba yileyo naleyo ngenyanga yayo kwangasweleki lutho. Verse 28. Nebhali nefolitshi lamahashi namahashi anejubane zakuletha endaweni lapho zikhona kwaba yileyo naleyo njengokunqunyelwa yona. Verse 29. UNkulunkulu wamnika uSolomon ukuhlakanipha nengqondo ebanzi kakhulu nenhliziyo enkulu ngangesihlabathi esogwini lolwandle. Verse 30. Ukuhlakanipha kaSolomon kwadlula ukuhlakanipha kwabantu bonke basempumalanga nakho konke ukuhlakanipha kwaseGibhithe. Verse 31. Ngoba wayehlakaniphile kunabo bonke abantu kuno-Ethan umEzra noHeman noKalikoli noDada amadodana kaMaholi negama lakhe lasezizweni zonke nxa zonke. Verse 32. Waqamba izaga eziyinkulungwane ezintathu amaculo akhe ayeyinkulungwane nanhlanu. Verse 33. Wakhuluma ngemithi kusukela kuwo umsedari oselibanoni kuze kube kulo ihisophi elimila odongeni. Wakhuluma nangezinkomo, nangezinyoni, nangezilwanyana ezinabuzelayo, nangezinhlanzi. Verse 34. Kwafika abantu basezizweni zonke ukuzwa ukuhlakanipha kaSolomon bevela amakhosini onke abezwile ukuhlakanipha kwakhe. Amakhosi okuqala, isahluko 5, verse 1. UHiramu inkosi yaseThire wathuma izinceku zakhe kuSolomon ngokuba wayezwile ukuthi ugcotshiwe abe yinkosi esikhundleni sikayise ngokuba uHiramu wayengumngane kaDavide njalo. Verse 2. USolomon wathumela kuHiramu wathi, verse 3. Wena uyazi ukuthi uDavide ubaba wayengenakwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wakhe indlu ngenxa yezimpi ezazimzungeza nxa zonke. UJehova wazi wazibeka phansi kwamathe ezinyawo zakhe. Verse 4. Kepha manje uJehova uNkulunkulu wami unginike ukuphumula nxa zonke, kakhomelana nami akukho ngozi. Verse 5. Bheka sengicabanga ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu, njengalokho uJehova akhuluma kuDavide ubaba ethi, indodana yakho engiyakuyibeka esihlalweni sakho sobukhosi esikhundleni sakho yona iyakwakhela igama lami indlu. Verse 6. Ngalokho yaleza ukuba bangigawulele imsedari eLebanoni, izinceku zami zibe nezakho, ngiyakunika inkokhelo yezinceku zakho njengakho konke ongakusho, ngoba wena uyazi ukuthi akukho muntu kithi ongagawula imithi njengamaSidoni. Verse 7. Kwathi uHiramu ezwile amazwi kaSolomon wathokoza kakhulu wathi, mabusise uJehova namuhla umnikile uDavide indodana ehlakaniphileyo phezu kwalabo bantu abakhulu. Verse 8. UHiramu wayesethumela kuSolomon wathi, Ngizwile lokho ukuthume kimi. Mina ngiyakwenza konke okufunayo ngemsedari nangemsayipuresi. Verse 9. Izinceku zami ziyakuyehlisa libanonzi yise elwandle, mina ngiyeze ibe izihlenga ezihamba elwandle ziyendaweni oyakungiyalela yona, zihlakazwe khona wena wozithatha khona, ufeze ngikufunayo ngokubapha bendlu yami ukudla. Verse 10. UHiramu wayesenika uSolomoni imsedari nemsayipuresi njengakho konke ukufuna kwakhe. Verse 11. USolomoni wamnika uHiramu amakhora ayizinkulungwane ezingamashumi amabili kakolweni, ukudla kwabendlu yakhe namakhora angamashumi amabili amafutha akhanyiweyo. USolomoni wamnika kanjalo uHiramu iminyaka ngeminyaka. Verse 12. UJehova wamnika uSolomoni ukuhlakanipha njengokusho kwakhe kuye. Kwakukhona ukuthula phakathi kukaHiramu noSolomoni, benza isivumelwano bobabili. Verse 13. Inkosi uSolomoni yabiza izisebenzi kubo bonke abaka-Israyeli, izisebenzi zaba ngabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu. Verse 14. Wabathumela iLibanoni beyizinkulungwane eziyishumi ngenyanga, bededelana, babeseLibanoni inyanga, babesekhaya izinyanga ezimbili. U-Adoniramu wayephezu kwezisebenzi. Verse 15. USolomoni wayenabathwalayo imithwalo abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa, nababazi bamatshe ezintabeni abayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili. Verse 16. Ngaphandle kwezinduna ezinkulu zikaSolomoni ezaziphethe umsebenzi, izinkulungwane ezintathu namakhulu amathathu ezazibusa abantu ababewenza umsebenzi. Verse 17. Inkosi yayala baqopha amatshe amakhulu, amatshe anenani elikhulu ukuba babeke isisekelo sendlu ngamatshe abaziweyo. Verse 18. Abakhi bakaSolomoni nabakhi bakaHiramu nabaseGebali babaza balungisa imithi namatshe ukwakha indlu. Amakhosi okuqala, isahluko 6, verse 1. Kwathi ngonyaka wamakhulu amane namashumi ayishiyagalombili, emva kokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe, ngonyaka wesine wokubusa kaSolomoni phezu kwabakwa-Israyeli, ngenyanga kaZivi eyinyanga yesibili, waqala ukwakha indlu kaJehova. Verse 2. Indlu inkosi uSolomoni eyayakhela uJehova, ubude bayo babuyizingalo ezingamashumi ayisithupha, nobubanzi bayo babungezamashumi amabili, nokuphakama kwayo kwakuyizingalo ezingamashumi amathathu. Verse 3. Umpheme ngaphambili kwendlu yethempeli wawuyizingalo ezingamashumi amabili ubude bawo, maqondana nobubanzi bendlu, ububanzi bawo babuyizingalo eziyishumi ngaphambi kwendlu. Verse 4. Wenzela indlu amafastela anamahele angenakususwa. Verse 5. Ngasodongweni lendlu wakha izimpondo nxazonke, ngasezindongweni zendlu nxazonke, ethempelini nasegumbini wenza amakamelo asezihlangothini nxazonke. Verse 6. Uphondo lwangaphansi lwaluyizingalo eziyisihlanu ububanzi balo, noluphakathi lwaluyizingalo eziyisithupha ububanzi balo, nolwesithathu lwaluyizingalo eziyisikhombisa ububanzi balo, ngokuba ngaphandle wenza uqaqa endlini nxazonke ukuze imishayo ingangeni ezindongeni zendlu. Verse 7. Indlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwalini, akuzwakalanga santo nazembe naphiki nanto yensimbi isakhiwa. Verse 8. Umnyango wekamelo hlangothi eliphakathi wawuseceleni lokunene lendlu, kwakhushukwa ngezikhwele ezishilayo ukuya ophondweni olungaphakathi, kuphunywe kolungaphakathi kuyiwe kolesithathu. Verse 9. Wakha-ke kanjalo indlu wayiqeda, wayifulela indlu ngemishayo nangamapulangwe emsedari. Verse 10. Wakha izimpondo zangasendlini yonke, yilolo nalolo lwaba izingalo ezisihlanu ukuphakama kwalo, zanamathela endlini ngemithi yemsedari. Verse 11. Izwi likaJehova lafika kuSolomoni lathi, Verse 12. Kumi kanje maqonana ledlu oyakhayo. Uma uyakuhamba ngezimiso zami, wenze izahlulo zami ugcine yonke imiyalo yami ukuba uhambe ngayo, ngiyakugcwalisa kuwe izwi engalikhuluma kuDavide uyihlo. Verse 13. Ngiyakuhlala phakathi kwabantwana bakaIsrayeli, ngingabashiya abantu bami uIsrayeli. Verse 14. Wakha ke uSolomon indlu wayiqeda. Verse 15. Wakha izindonga zendlu ngaphakathi ngamapulango emsedari kusukela phansi endlini kuze kufike emshayweni yophahla wembesa ngamapulango ngaphakathi wendlala phansi endlini ngamapulango emsayipuresi. Verse 16. Wakha futhi izingalo ezingamashumi amabili ngaseceleni lendlu lasemuva ngamapulango emsedari kusukela phansi kuze kufike emshayeni, wazakhela phakathi okwaba yigumbi okuyindawo engcwelengcwele. Verse 17. Indlu yangaphambili yethempeli yayizingalo ezingamashumi amane. Verse 18. Kwakungumsedari ngaphakathi endlini, kubaziwe ngezintangazane nangezimbali eziqhakazileyo, konke kwakungumsedari akubonakalangatshe khona. Verse 19. Walungisa igumbi phakathi endlini ukuba kubekwe khona umphongolo wesivumelwano sikaJehova. Verse 20. Phambi kwegumbi kwakuyizingalo ezingamashumi amabili ubude, nezingalo ezingamashumi amabili ngobubanzi, nezingalo ezingamashumi amabili ngokuphakama. Wakunameka ngegolide elicolekileyo walembesa i-altare imsedari. Verse 21. USolomoni wayinameka indlu phakathi ngegolide elicolekileyo, walivalela igumbi ngamaketa ngegolide, walinameka nalo ngegolide. Verse 22. Wanameka ke yonke indlu ngegolide yaze yaphelela indlu yonke, ne-altare lonke lalisegumbini walinameka ngegolide. Verse 23. Egumbini wenza amakherubi amabili ngomnqumo, ilelo nalelo liyizingalo eziyishumi ukuphakama kwalo. Verse 24. Elinye iphiko lekherubi laliyizingalo ezisihlanu, nelinye iphiko lekherubi laliyizingalo ezisihlanu kusukela esihlokweni selinye iphiko kuze kufike esihlokweni selinye, kwakuyizingalo eziyishumi. Verse 25. Elinye ikherubi laliyizingalo eziyishumi nalo, amakherubi omabili ayisilinganiso sinye nesimo sinye. Verse 26. Ukuphakama kwelinye ikherubi kwakuyizingalo eziyishumi, nelinye ikherubi lalinjalo. Verse 27. Wawabeka amakherubi phakathi nendlu engaphakathi, amakherubi awelula amaphiko, iphiko lelinye lathinta odongeni, nephiko lelinye ikherubi lathinta odongeni olunye, amaphiko awo athintana phakathi nendlu. Verse 28. Wawanameka amakherubi ngegolide. Verse 29. Wawafekethisa zonke izindonga zendlu nazonke ngezithombe ezibaziweyo zamakherubi, nangamasundu, nangezimbali eziqhakazileyo ngaphakathi nangaphandle. Verse 30. Naphansi endlini wanameka ngegolide ngaphakathi nangaphandle. Verse 31. Wenzela umnyango wegumbi izivalo zomnqumo, ikhothamo lezinsika zomnyango kwakuyizinhlangothi ezisihlanu. Verse 32. Wenza-ke izivalo ezimbili ngomnqumo wazifekethisa ngamakherubi abaziweyo nangamasundu nangezimbali eziqhakazileyo, wazinameka ngegolide wembesa amakherubi namasundu igolide. Verse 33. Wenzela futhi umnyango wethempeli izinsika zomnyango ngomnqumo ziyizinhlangothi ezine. Verse 34. Nezivalo ezimbili ngomsayipuresi, izinqaye zombiza leso leso sivalo zasongwa. Verse 35. Wazifekethisa ngamakherubi nangamasundu nangezimbali eziqhakazileyo, wazinamika ngegolide kukho okubaziweyo. Verse 36. Wakha igceke elingaphakathi ngezinhla ezintathu zamatshe abaziweyo nohla lwemishayo yemsedari. Verse 37. Ngonyaka wesine isisekelo sendlu kaJehova sasesibekiwe ngenyanga kaZivi. Verse 38. Ngonyaka weshumi nanye ngenyanga kaBuli, eyinyanga ishagalombili, indlu yaqedwa kukho konke okwayo ngayo yonke imithetho yayo wayilokho akha iminyaka eyisikhombisa.
Amakhosi okuqala isahluko 7 verse 1.
Kepha uSolomoni wakha indlu yakhe iminyaka eyishumi nantathu wayiqeda indlu yakhe yonke.
Verse 2. Wakha nendlu yehlathi laseLibanoni. Ubude bayo babuyizingalo eziyikhulu, nobubanzi balo babuyizingalo ezingamashumi ayisihlanu, nokuphakama kwayo kwakuyizingalo ezingamashumi amathathu phezu kwezinhla ezine zezinsika zemsedari, imishayo emsedari iphezu kwezinsika.
Verse 3. Yafulelwa ngemsedari phezu kwemishayo engamashumi amane nanhlanu eyayiphezu kwezinsika eziyishumi nanhlanu uhlalu lunye.
Verse 4. Kwakukhona amahele ayizinhla ezintathu. Ifastela lalibhekene nefastela izinhla ezintathu.
Verse 5. Yonke iminyango yezinsika kwakuyizinhlangothi ezine ngemishayo. Ifastela lalibhekene nefastela izinhla ezintathu.
Verse 6.
Wenza indlu yezinsika ubude bayo babuyizingalo ezingamashumi ayisihlanu, nobubanzi bayo babuyizingalo ezingamashumi amathathu. Inompheme nezinsika phambi kwayo naphambi kwazo isikhwelo.
Verse 7.
Wenza umpheme wesihlalo sobukhosi lapho beyakwahlulela khona. Umpheme wokwahlulela wawembeswe imsedari kusukela phansi kuze kufike phezulu.
Verse 8.
Indlu yakhe lapho beyakuhlala khona kwelinye igceke phakathi kompheme yayenziwe kanjalo. Wenzela nendodakazi kaFaro abeyithathile uSolomoni indlu eyafana nalowo mpheme.
Verse 9.
Konke lokho kwakhiwa ngamatshe anenani elikhulu, amatshe abaziwe ngezilinganiso asakhwe ngamasaha ngaphansi nangaphandle kusukela esisekelweni kuze kufike phezulu nangaphandle kuze kube segcekeni elikhulu.
Verse 10.
Nesisekelo sasingamatshe anenani elikhulu, amatshe amakhulu, amatshe ayizingalo eziyishumi namatshe ayizingalo eziyishiyagalombili.
Verse 11.
Naphezulu kwakungamatshe anenani elikhulu, amatshe abaziweyo ngezilinganiso nemsedari.
Verse 12.
Igceke elikhulu nxa zonke lalinezinhla ezintathu zamatshe abaziweyo nohlu lwemsedari njengegceke elingaphakathi lendlu kaJehova nompheme wendlu.
Verse 13.
Inkosi uSolomoni yathumela yamlanda uHiramu eTire.
Verse 14.
Wayeyindodana umfelokazi wesizwe sakaNafetali. Uyise wayengumuntu waseThire, umkhandi wethusi. Wayegcwele ukuhlakanipha nengqondo nokwazi ukwenza yonke imisebenzi yethusi. Wafika enkosini uSolomoni wasebenza wonke umsebenzi wayo.
Verse 15.
Wakhanda izinsika ezimbili zethusi, ileyo naleyo izingalo eziyishumi nesishiyagalombili ubude bayo, nomuco izingalo eziyishumi nambili wazungeza enye insika.
Verse 16.
Kwenza izihloko ezimbili ngethusi elibunjiweyo ukubazi bekwe phezu kwezinsika, ubude besinye isihloko babuyizingalo ezisihlanu, nobude besinye isihloko babuyizingalo ezisihlanu.
Verse 17.
Kwakukhona ezihlokweni ezaziphezu kwezinsika imihlobiso namanetha amayele nezinsephe ezenziwe njengamaketanga, kuyisikhombisa kwesinye isihloko nesikhombisa kwesinye.
Verse 18.
Wenza amapromegranati kwayizinhla ezimbili ngazonke kwelinye inetha ukwembesa izihloko ezaziphezu kwezinsika, wenze njalo nakwesinye isihloko.
Verse 19.
Izihloko ezaziphezu kwezinsika zasemphemeni zafaniswa neminduze zazizingalo ezine.
Verse 20.
Kwakukhona izihloko naphezu kwezinsika zombili eduze nesisu esasiseceleni kwenethe, amapomegranati ayengamakhulu amabili eyizinhla nxa zonke phezu kwesinye isihloko.
Verse 21.
Wazimisa izinsika ngasemphemeni wethempeli, wayimisa insika yokunene waqamba igama lango ukuthi uJakini, wayimisa nensika yasokhohlwa waqamba igama lango ukuthi uBhowazi.
Verse 22.
Ezihlokweni zezinsika kwakukhona okufanisiwe neminduze, kwaphela kanjalo umsebenzi wezinsika.
Verse 23.
Wenza nolwandle olubunjiweyo lwaluyizingalo eziyishumi kusukela kolunye udini kuze kufike kolunye lwaluyisingelezi ukuphama kwalo kwakuyizingalo ezihlanu umucu oyizingalo engamashumi amathathu waluzungeza nxazonke. Verse 24. Phansi kodili lwalo nxazonke kwakukhona izintangazane ezaluzungezayo. Izingalo eziyishumi zizungeze ulwandle. Nxazonke izintangazane zazisezinhleni ezimbili zibunjiwe ekubunjweni kwalo. Verse 25. Lwalumi phezu kwezinkabi eziyishumi nambili. Ezintathu zibheke ngasenyakatho, ezintathu zibheke ngasentshonalanga, ezintathu zibheke ngaseningizimu, ezintathu zibheke ngasempumalanga. Ulwandle lalumiswe phezu kwazo zonke zifulathelene. Verse 26. Uhlonze lwalo lwalungangobubanzi besandla, udini lwalo lwenziwe njengodini lwendebe, lunjengembali yomduze. Lwalulingene namabhanti ayizinkulungwane ezimbili. Verse 27. Wenza izinqe eziyishumi zethusi, ubude besinqe sisinye babuyizingalo ezine, nobubanzi baso babuyizingalo ezine, nokuphakama kwaso kwakuyizingalo ezintathu. Verse 28. Lezo zinqe zazenziwe kanje, zazinezindini, izindini zaziphakathi kwezinsiko. Verse 29. Kuzo ezindini ezaziphakathi kwezinsiko, kwakukhona izingonyama, nezinkabi namakherubi, kwakunjalo nakuzo izinsiko phezulu. Phansi kwezingonyama, nezinkabi kwakukhona imigexo elengayo izimbali. Verse 30. Ileso leso singe sasinamasondo, amanethusi, nama-asethusi. Lezinyawo ezine zazinamahlombe okuthwala. Lawo mahlombe ayibunjiwe phansi komcengezi. Enemigexo ezimbali ebhekene nawo onke. Verse 31.
Umlomo waso wawuphakathi kwesihloko, ukuphakama kwawo kwakuyingalo, umlomo wawo uyisingelezi njengokwenziwa kwesinqe, uyingalo nengxenye, nasemlonyeni kwakukhona ukubaziweyo, izindini zawo zazizinhlangothi ezine zingesiso isingelezi. Verse 32. Lawo masondo amane ayephansi kwezindini, ibambelela yama-asi, amasondo yayisesinqeni, ukuphakama kwesono kwakuyingalo nengxenye. Verse 33. Amasondo ayenziwe njengesondo lenqola, izibambelela zawo zama-asi, namabhande awo, nezipokwe zawo, namanamfu awo kwakubunjiwe konke.
Verse 34. Kwakukhona amahlombe okuthwala emagumbini omane, aleso naleso sinqe, izingalo zihlangene nesinqe. Verse 35. Phezu kwesinqe kwakukhona okuyisingelezi nxa zonke, ukuphama kwakho kwakuyingxenye yengalo, nezibambelela zakho, nezindine zakho zazihlangene nakho. Verse 36.
Ezibhebheni zezibambelela zakho nasezindinini zakho, waqopha amakherubi, nezingonyama namasundu, njengendawo yakho konke ngakunye, kanye nemigexo ezimbali nxazonke. Verse 37. Wenza kanjalo izinqe eziyishumi, zonke zazikubunjwa kunye, nesilinganiso sinye, nesimo sinye. Verse 38. Wenza imicengezi eyishumi ngethusi, umcengezi munye wawulingene namabhanti angamashumi amane, ilona lo mcengezi wawuyizingalo ezine, naphezu kwezinqe eziyishumi ngazinye, kwawukhona umcengezi munye. Verse 39. Wazibheka izinqe eziyisihlanu ngaseceleni lokunene lendlu, neziyisihlanu ngaseceleni lasokhohlo lendlu, walubeka ulwandle ngaseceleni lokunene lendlu, ngasempumalanga nangaseningizimu.
Verse 40. UHiramu wayenza leyo mcengezi namafosholo nezitsha. UHiramu wayeseqeda ukwenza wonke umsebenzi abewenzela inkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu. Verse 41. Izinsika ezimbili nezihloko ezimbili ezinjengezinkamba ezaziphezu kwezinsika, namanetha amabili okwembesa izihloko ezimbili ezinjengezinkamba ezaziphezu kwezinsika. Verse 42. Namapomegranati angamakhulu amane, amanetha amabili izinhla ezimbili zamapomegranati, kuleyo nalelo nethe okwembesa izihloko zombili ezazinjengezinkambi ezaziphezu kwezinsika. Verse 43. nezinqe eziyishumi nemicengezi eyishumi ezinqeni. Verse 44. Nolwandle lunye nezinkabi eziyishumi nambili phansi kolwandle. Verse 45. Namakhanzi namafosholo nezitsha. Zonke lezo zinto uHiramu azenzela inkosi uSolomoni endlini kaJehova zaziyithusi eliphucuziweyo. Verse 46. Inkosi yazibumba ethafeni laseJodani emhlabathini webumba phakathi kweSukoti neSaretani. Verse 47. USolomoni waziyeka zonke izinto zingalinganiswanga ngenxa yobuningi bazo obukhulu kakhulu nesisindo sethuzi sasingenakutholwa. Verse 48. USolomoni wenzake zonke izinto ezayisendlini kaJehova, i-athala legolide netafula legolide kwakukhona kulo izinkwa zokubukwa. Verse 49. Nezinti zezibani zegolide elicwengekileyo ezisihlanu ngakwesokunene nezisihlanu ngakwesokhohlo phambi kwegumbi nezimbali nezibani nezindlawu ngegolide. Verse 50. Nezindebe nezizenze nezitsha nezinkezo nemicengezi yomlilo ngegolide elicwengekileyo nezingibe zegolide zezivalo zendlu ngaphakathi indawo engcwelengcwele nezivalo zendlu yethempeli. Verse 51. Sekuphela wonke umsebenzi inkosi uSolomoni eyawenzayo endlini kaJehova, uSolomoni wangenisa izinto uyise uDavide ayezingcwelisile, isiliva negolide nezitsha wakubeka engcebeni yendlu kaJehova. Amakhosi okuqala, isahluko 8, verse 1. Khona uSolomoni wabutha amalunga kwa-Israyeli nezinhloko zezizwe, izikhulu zawoyise babantwana bakwa-Israyeli enkosini uSolomoni eJerusalema ukuba bakhuphule umphongo lwesivumelwano sikaJehova emzini kaDavide oyisiyoni. Verse 2. Onke amadoda kwa-Israyeli abuthana enkosini uSolomoni emkhosini wasenyangeni ka-Ethanimi eyinyanga yesikhombisa. Verse 3. Esefikile wonke amalunga kwa-Israyeli, abapristi baphakamisa umphongolo. Verse 4. Bakhuphula umphongolo kaJehova wetende lokuhlangana nazo zonke izinto ezingcwele ezazisetendeni kwakhushulwa ngabapristi namalevi. Verse 5. Inkosi uSolomoni nayo yonke inhlangano yakwa-Israyeli eyayihlangene kuyo babenayo phambi komphongolo behlaba izimvu nezinkabi ezingenakulothwa zingenakubalwa ngobuningi bazo. Verse 6. Abapristi bawungenisa umphongolo wesivumelwano sikaJehova endaweni yawo egumbini lendlu, indawo engcwelengcwele phansi kwamaphiko amakherubi. Verse 7. Ngoba amakherubi ayewelula amaphiko awo phezu kwendawo yomphongolo, amakherubi asibekela umphongolo nezinti zawo ngaphezulu. Verse 8. Izinti zazizinde kangako ukuba izihloko zezinti zibonakale endaweni engcwele phambi kwegumbi, kepha zazingabonakali ngaphandle, zisekhona lapho kuze kube namuhla. Verse 9. Kwakungekho lutho emphongolweni kuphela izibhebhe ezimbili zamatshe ezibekwa khona nguMose eHorebe lapho uJehova yenza isivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. Verse 10. Kwathi lapho abapristi sebephumile endaweni engcwele, ifu lagcwalisa indlu kaJehova. Verse 11. Abapristi baze bangema ukukhonza ngenxa yefu, ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaJehova. Verse 12. Khona wakhuluma uSolomoni wathi, uJehova ushilo ukuthi uyakuhlala esigayegayeni. Verse 13. Ngikwakhela nokwakhela indlu yokuhlala, indawo yokuhlala kwakho kuze kube phakade. Verse 14. Inkosi yayisiphenduka yalibusisa lonke ibandla lakwa-Israyeli, lonke ibandla lakwa-Israyeli lalimi. Verse 15. Yathi makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owakhuluma ngomlomo wakhe kuDavide ubaba ukugcwalisile ngesandla sakhe ethi. Verse 16. Kusukela osukwini angakhipha ngalo abantu bami u-Israyeli eGibhithe, angikhethanga muze ezizweni zonke zakwa-Israyeli ukwakha indlu ukuba igama lami libe khona lapho, kepha ngamkhetha uDavide abe phezu kwabantu bami u-Israyeli. Verse 17. Kwakusenhliziyweni kaDavide ubaba ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 18. Kepha uJehova wathi kuDavide ubaba, njengokuba kwakusenhlizweni yakho kwakhela igama lami indlu, wenza kahle ngokuba kwakusenhlizweni yakho lokho. Verse 19. Kepha wena awuyukuyakha indlu, kodwa indodana yakho eyakuphuma okhalweni lakho yiyona eyakwakhela igama lami indlu. Verse 20. UJehova uliqinisile izwi alikhuluma ngoba mina ngivelile esikhundleni sikaDavide ubaba, ngihlezi esihlalweni sobukhosi ka-Israyeli. Njengokusho kukaJehova, ngakhela igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 21. Ngimisile lapho indawo yomphongolo kukuwo isivumelwano sikaJehova asenza nawobaba ekubakhipheni ezweni laseGibhithe. Verse 22. USolomoni wema phambi kwe-athala likaJehova ebusweni balo lonke ibandla lakwa-Israyeli, welulela izandla zakhe ngasezulwini. Verse 23. Wathi, Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, akakho uNkulunkulu onjengawe phezulu ezulwini nasemhlabeni phansi, ogcina isivumelwano nomusa nezinceku zakho ezihamba phambi kwakho ngayo yonke inhliziyo yazo. Verse 24. Ogcina nenceku yakho uDavide ubaba lokho wakusho kuyo, yebo wakukhuluma ngomlomo wakho, kugcwalisile ngesandla sakho njengokuba kunjalo namuhla. Verse 25. Ngalokho Jehova uNkulunkulu ka-Israyeli, gcina nenceku yakho uDavide ubaba lokho wakusho kuyo, ukuthi akuyunqunywa muntu kuwe emehlweni ami ukuhlala esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli uma kuphela abantwana bakho beqaphela indlela yabo ukuba bahambe phambi kwami njengalokhu wena uhambe phambi kwami. Verse 26. Ngalokho uNkulunkulu ka-Israyeli, maliqiniseke izwi lakho owalikhuluma encekwini yakho uDavide ubaba. Verse 27. Kepha uNkulunkulu uyakuhlala impela emhlabeni na? Bheka izulu nezulu lamazulu alinakwanela, pho kakhulu kangakanani lendlu encane engiyakhileyo na? Verse 28. Mawubheka umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo Jehova uNkulunkulu wami, uzokukhala nokukhuleka inceku yakho ekukhuleka phambi kwakho namuhla. Verse 29. Ukuba amehlo akho avulekele lendlu ubusuku nemini, indawo owathi ngayo igama lami liyakuba khona lapho, uzowulalela umkhuleko inceku yakho eyakukhuleka ibhekene nale ndawo. Verse 30. Kulalele ukunxusa kwenceku yakho nokwabantu bakho Israyeli abayakukukhuleka bebhekene nale ndawo, ukuze usendaweni yakho yokuhlala ezulwini, nalapho usuzwile uthethelele. Verse 31. Uma umuntu ona umakhelwane wakhe athweswe isifungo sokumfungisa, ebeseza ukufunga phambi kwe-altare lakho kulendlu. Verse 32. Mawuzo wena ezulwini wenze wahlulele izinceku zakho kulahlo necala, ubeke indlela yakhe phezu kwekhanda lakhe, uthethelele olungileyo umnike njengokulunga kwakhe. Verse 33. Lapha abantu bakho u-Israyeli benqotshwa isitha ngoba bonile kuwe, kepha bese bebuya bephindela kuwe, balivume igama lakho bakhuleke banxuse kuwe kulendlu. Verse 34. Mawuzo wena ezulwini uthethelele isono sabantu bakho Israyeli, ubabuyisele ezweni walinika oyise. Verse 35. Lapho izulu ivaliwe imvula ingekho, ubabonile kuwe, kepha bese bekhuleka bebhekana le ndawo, balivume igama lakho baphenduke esonweni sabo ngokuba uyabajezisa. Verse 36. Mawuzo wena ezulwini uthethelele isono sezinceku zakho nesabantu bakho Israyeli, lapho ubafundisa indlela enhle abayakuhamba ngayo, uthume imvula ezweni lakho obanike abantu bakho libe yifa labo. Verse 37. Uma kukhona indlala ezweni, noma kukhona isifo, noma kukhona ukhamuka nesikhutha nesikhonyana nemiswenya, noma isitha sabo sibavimbezela ezweni lemizi yabo, noma kuyiphi inhlupheko nasiphi isifo. Verse 38. Bese kuzwakala namuphi umkhuleko nakuphi ukunxusa, noma ngumuphi umuntu noma yibo bonke abantu bakho u-Israyeli abayakwazi, kube yilona lowo inhlupheko yasenhlizweni yakhe elulele izandla zakhe kulendlu. Verse 39. Mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala, uthethelele wenze unike yilona lowo njengezindlela zakhe, wena owaziyo inhliziyo yakhe, ngokuba wena kuphela uyazi izinhliziyo zabo bonke abantwana babantu. Verse 40. ukuba bakwesabe zonke izinsuku zokuhlala kwabo ezweni owalinika obaba. Verse 41. Futhi owezizwe ongesiyo wabantu bakho Israyeli lapho evela ezweni elikude ngenxa yegama lakho. Verse 42. Ngoba bayakuzwa ngegama lakho elikhulu nangesandla sakhe sinamandla nangengalo yakhe eluliweyo lapho ebeseza ukukhuleka kulendlu. Verse 43. Mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala wenze njengakho konke lo wezizwe akhala ngakho kuwe ukuze bonke abantu bomhlaba bazi igama lakho bakwesabe wena njengabantu bakho Israyeli nokuze bazi ukuthi lendlu engiyakhileyo ibiziwe ngegama lakho. Verse 44. Uma abantu bakho bephuma impi ukulwa nesisha sabo ngendlela obathuma ngayo bese bekhuleka kuJehova bebhekene nalomuzi owukhethileyo nalendlu engiyakhele igama lakho. Verse 44. Uma abantu bakho bephuma impi ukulwa nesitha sabo ngendlela obathuma ngayo bese bekhuleka kuJehova bebhekene nalomuzi owukhethileyo nalendlu engiyakhele igama lakho. Verse 45. Mawuzo wena ezulwini umkhuleko wabo nomusa kwabo ubavume. Verse 46. Uma bona kuwe ngokuba akukho muntu ongonile bese ubathu ukuthelela wena ubanikele esitheni ukuze ababathumbayo babamukisele ezweni lesitha likude noma liseduze. Verse 47. Kepha bese becabanga ezweni lapho bethungela khona baphenduke banxuse kuwezweni labathumbayo ngokuthi sonile senzile ngokuphambeneyo sasiphatha kabi. Verse 48. Uma bephendukela kuwe ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo ezweni lezitha zabo ezabathumba bakhuleke kuwe bebhekene nezwe lakubo owalinika oyise umuzi owukhethileyo nendlu engiyakhele igama lakho. Verse 49. Mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala umkhuleko wabo nokunxusa kwabo ubavume. Verse 50. Uthethelela abantu bakho abonile kuwe nazo zonke iziphambeko zabo abaphambeke kuwe ngazo ubanike ukuba bathole isihe phambi kwababathumbayo. Amakhosi okuqala, isahluko 9 verse 1.
Kwathi uSolomoni eseqedile ukwakha indlu kaJehova nendlu yenkosi nakho konke okufisa kaSolomoni ayefune ukukwenza. Verse 2. uJehova wabonakala kuSolomoni ngokwesibili njengalokho ayibonakale kuye eGibiyoni. Verse 3. uJehova wathi kuye, ngiwuzwile umkhuleko wakho nokunxusa kwakho onxuse ngakho phambi kwami. Ngiyingcwelisile lendlu yakhileyo ukuba ngibeke khona igama lami kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona izinsuku zonke. Verse 4. Wena ke uma uyakuhamba phambi kwami njengokuhamba kukaDavide uyihlo ngenhliziyo engenacala nangobuqotho ukuba wenze konke ngikuyale ngakho ugcine izimiso zami nezahlulelo zami. Verse 5. Ngiyakusimisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho kwa-Israyeli kuze kube phakade njengalokho ngasho kuDavide uyihlo ukuthi awuyikunqunywa muntu kuwe esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli. Verse 6. Kodwa uma nibuya ekungilandeleni nina noma abantwana benu ingagcini imiyalo yami nezimiso zami engikubeke phambi kwenu kepha nihambe nikhonze abanye onkulunkulu nikhuleke kubo. Verse 7. Ngiyakunquma u-Israyeli ezweni engimnike lona nalendlu engiyingcwelisele igama lami ngiyakuyilahla ebusweni bami u-Israyeli abe yisaga nesifenqo phakathi kwabantu bonke. Verse 8. Noma lendlu iphakeme kangaka bonke abadlula kuyo bayakumangala bancimfe bathi uJehova wenzeleni kanje kulelizwe nakulendlu na. Verse 9. Bayakuphendula ngokuthi kungokuba bamshiya uJehova uNkulunkulu wabo owakhipha oyise ezweni laseGibhithe banamathela kwabanye onkulunkulu bakhuleka kubo babakhonza ngalokho uJehova ubehlisele konke lokho okubi. Verse 10. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amabili uSolomoni akhe ngayo izindlu zombili indlu kaJehova nendlu yenkosi. Verse 11. uHiramu inkosi yaseThire wayemsizile uSolomoni ngemsedari nangemsayipuresi nangegolide njengokufisa kwakhe konke. Wanikwa inkosi uSolomoni imizi engamashumi amabili ezweni laseGalile. Verse 12. UHiramu waphuma eTire ukuyobona imizi uSolomoni amnike yona, ayimthokozisanga.
Verse 13. Wathi, iyini le mizi onginike yona mfowethu na? Wayibiza ukuthi yizwe laseKabuli kuze kube namuhla.
Verse 14. UHiramu wayesethuma enkosini amatalente ayikhulu namashumi amabili egolide. Verse 15. Indaba yezisebenzi ezabizwa yinkosi uSolomoni ukwakha indlu kaJehova nendlu yakhe neemilo nogange lwaseJerusalema nehasori nemegido negezeri inje. Verse 16. UFaro inkosi yaseGibhithe wayenyukile wathatha igezeri, walishisa ngomlilo wabulala amakhanani ayehlezi emzini, walinika umkaSolomoni indodakazi yakhe ibe yisipho sakhe. Verse 17. USolomoni wakha igezeri neBethi-Horoni lasenzansi. Verse 18. NeBalati neTamari lasehlane lalelozwe. Verse 19. Nayo yonke imizwe yokubekelela uSolomoni ayenayo, nemizi yezinqola zakhe, nemizi yabamahashi bakhe, nalokhu uSolomoni ayefisa ukwakha khona eJerusalema, naseLebanoni, nasezweni lonke lapho ebusa khona. Verse 20. Abantu bonke abaseleyo kuma-Amori namaHeti, namaPherisi, namaYivi, namaJebusi, abangesibo abantwana bakwa-Israyeli. Verse 21. Abantwana babo abasala ezweni emva kwabo, abantwana baka-Israyeli babengenamandla okubaqeda, kubona uSolomoni wabiza izisebenzi eziyizigqila kuze kube namuhla. Verse 22. Kodwa kubantwana baka-Israyeli uSolomoni akakhiphanga izigqila ngokuba bona babengamadoda empi, nezinceku zakhe, nezikhulu zakhe, nezinduna zakhe, nabaphathi bezinqola zakhe, nabamahashi bakhe. Verse 23. Izinduna ezinkulu ezaziphethe umsebenzi kaSolomoni zazingamakhulu ayisihlanu namashumi ayisihlanu, zaziphethe abantu ababesebenza emsebenzini. Verse 24. Kodwa indodakazi kaFaro yenyuka emzini kaDavide yaya endlini yayo yayakhele yona, wayeselakha imilo. Verse 25. Kathathu ngonyaka uSolomoni wanikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula i-altare ayilakhele uJehova, eshisa impepho kanye nayo phambi kukaJehova, wayeseyiqedile indlu. Verse 26. Inkosi uSolomoni yenza imkhumbi eSiyoni Gibiri elingaseceni kwe-Eloti ogwini lolwandle olubomvu ezweni lakwa-Idomi. Verse 27. UHiramu wathuma ngale mikhumbi iyinceku zakhe, amadoda emkhumbi ayelwazi ulwandle kanye nezinceku zikaSolomoni. Verse 28. Zafika e-Ofiri zalanda khona igolide amatalente angamakhulu amane namashumi amabili zaliletha enkosini uSolomoni. Amakhosi okuqala esahluko 10 verse 1. Inkosikazi yaseSheba isizwile udumo lukaSolomoni ngegama likaJehova yeza kumvivinya ngezimfumbe. Verse 2. Yeza eJerusalema inehele elikhulu kakhulu namakamera ethwele amakha negolide eliningi kakhulu namatsha igugu, isifikile kuSolomoni yakhuluma naye ngakho konke okusenhliziyweni yayo. Verse 3. USolomoni wayiphendule ezindabeni zayo zonke, kwakungekho nto eyayifihlelwe inkosi engayitshelanga yona. Verse 4. Inkosikazi yaseSheba isibonile konke ukuhlakanipha kukaSolomoni nendlu yakhileyo. Verse 5. Nokudla kwasetafuleni lakhe, nokuhlala kwezinceku zakhe, nokuma kwezikhonzi zakhe nezambatho zazo, nabaphathi zitsha bakhe, nomnikelo wakhe wokushiswa owanikela ngawo endlini kaJehova, kwabe kusabakho moya kuyo. Verse 6. Yathi enkosini, yayiqinisile indaba engayizwa ezweni lami ngamazwi akho nangokuhlakanipha kwakho. Verse 7. Kepha ngikhulwanga ngamazwi ngaze ngafika kwabona amehlo ami bheka, angitshelwanga nangxenye, udlula ngokuhlakanipha nenhlanhla udumo engaluzwa. Verse 8. Babusisiwe abantu bakho, zibusisiwe lezi zinceku zakho ezimnjalo phambi kwakho, zizwa ukuhlakanipha kwakho. Verse 9. Makabonge uJehova uNkulunkulu wakho owenamela wena ukuba akubeke esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli ngokuba uJehova wamthanda u-Israyeli kuze kube phakade, ngalokho wakubeka inkosi ukuba wenze ukwahlulela nokulunga. Verse 10. Iyanika inkosi amatalente ayikhulu namashumi amabili egolide, namakha amaningi kakhulu namatshe ayigugu. Akuzange kusafika amakha amaningi kangaka njengalawo inkosi uSolomoni eyawaphiwa wona inkosikazi yaseSheba. Verse 11. Nemkhumbi kaHiramu yathwala igolide livela e-Ofiri, yathutha futhi e-Ofiri imi-alimugu namatshe ayigugu. Verse 12. Ngemi-alimugu inkosi yenzela indlu kaJehova nendlu yenkosi izinsika kanye namabhu nezingubhu zabahlabeleli. Imi-alimugu eminingi kangaka ayizange isafika, kayibonwanga futhi kuze kube namuhla. Verse 13. Inkosi uSolomoni yanika inkosikazi yaseSheba konke ekufunayo nekucelayo, ngaphandle kwalokho uSolomoni ayinika khona ngokuphana kwenkosi yayisibuya yaya ezweni layo yona nezinceku zayo. Verse 14. Isisindo segolide elalifika kuSolomoni iminyaka yonke sathi ngamathalente angamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha egolide. Verse 15. Ngaphandle kokuvela kubawebi nasenzuzweni yabathengisi nasemakhosini ase-Arabhiya nakubabusi bezwe. Verse 16. Inkosi uSolomoni yenza izihlangu ezingamakhulu amabili zegolide elikhandiweyo kwaba ngamashekeli angamakhulu ayisithupha egolide akhandiweyo kuso isihlangu sisinye. Verse 17. Kanjalo namawa ngamakhulu amathathu egolide elikhandiweyo amana amathathu egolide kulo yawo lilinye inkosi yabeka endlini yehlathi laseLebanoni. Verse 18. Inkosi yenza nesihlalo sobukhosi esikhulu sezimpondo zendlovu yasinamika ngegolide elicwengekileyo. Verse 19. Isihlalo sobukhosi sasinezikhwelo eziyisithupha, isihloko saso sasiyisiyingelezi emumva, kwakukhona emkhono ngalapha nangalapha kwendawo yokuhlala kumi izingonyama ezimbili ngaseceni kwemkhono. Verse 20. Kwakumi izingonyama eziyishumi nambili ngalapha nangalapha ezikhweleni eziyisithupha, okunjalo akwenziwanga komunye umbuso. Verse 21. Zonke izitsha zokuphuza zenkosi uSolomoni zaziyigolide, nazo zonke izitsha zendlu yehlathi laseLibanoni zaziyigolide elicwengekileyo, kungekho ezesiliva, lona lingento yalutho emhleni kaSolomoni. Verse 22. Ngoba inkosi yayinemkhumbi yaseTharashishi elwandle kanye nemkhumbi kaHiramu, kanye ngeminyaka emithathu yafika imkhumbi yaseTharashishi letha igolide nesiliva nezimpondo zendlovu nezimfene namapikoko. Verse 23. Inkosi uSolomoni yaba nkulu kunawo wonke amakhosi omhlaba ngengcebo nangokuhlakanipha. Verse 24. Wonke umhlaba wafuna ukubona ubuso bukaSolomoni ukuba uzwe ukuhlakanipha kwakhe uNkulunkulu akubekile enhliziyweni yakhe. Verse 25. Baletha kwaba yilona lowo isipho sakhe izitsha zesiliva nezitsha zegolide nezingubo nezikhali namakha namahashi neminyusi okwenziwa iminyaka ngeminyaka. Verse 26. USolomoni wabutha izinqola nabamahashi, wayenezinqola eziyinkulungwane namakhulu amane namahashi abayizinkulungwane eziyishumi nambili owakubeka emizini yezinqola nasenkosini eJerusalema. Verse 27. Inkosi yenza isiliva livame eJerusalema njengamatshe nemsedari, yayenza ibe njengemthombe esegodini ngobuningi. Verse 28. Amahashi uSolomoni ayenawo ayekhishwe eGibhithe nasekuwe, abathengi benkosi bawamukela eguwe ngemali yawo. Verse 29. Inqola yenyuka yaphuma eGibhithe ngamashikela ngamakhulu ayisithupha esiliva nehashi ngayikhulu namashumi ayisihlanu. Bakhiphela kanjalo wonke amakhosi amaHeti namakhosi ase-Aramu ngezandla zabo. Amakhosi okuqala, isahluko 11 verse 1. Inkosi uSolomoni yathanda abesifazane abaningi bezizwe kanye nendodakazi kaFaro abangamaMowabikazi nama-Amonikazi nama-Idomikazi namaSidonikazi namaHetikazi. Verse 2. abezizwe uJehova ayishilo ngabo kwabakaIsrayeli ukuthi aniyungena kubo nabo bangangeni kini ngokuba impela bayakuziphambukisa izidliziyo zenu zezilandela onkulunkulu babo kulabo uSolomon wanamathela ngothando. Verse 3. Wayenabafazi abangamakhulu ayisikhombisa abangamadodakazi amakhosi nezancinza ezingamakhulu amathathu omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe. Verse 4. Kwathi uSolomon esemdala omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe ukuba ilandele abanye onkulunkulu, inhliziyo yakhe yayingekho kuJehova unkulunkulu wakhe ngokupheleleyo njengenhliziyo kaDavide uyise. Verse 5. USolomon walandela uAshitarothi unkulunkulukazi wamaSidoni noMilikomi isinengiso sabakwa-Amoni. Verse 6. USolomon wenza ukuba emehlweni kaJehova kamlandelanga uJehova ngokupheleleyo njengoDavide uyise. Verse 7. USolomon wakhela uKemoshi isinengiso sabamowabi indawo ephakementa benengaphambi kweJerusalema noMoloki isinengiso sabantwana bakwa-Amon. Verse 8. Wabenzela kanjalo bonke omkakhe bezizwe abashisa impepho bahlabela onkulunkulu babo. Verse 9. UJehova wamthukuthelela uSolomoni ngoba inhliziyo yakhe yayiphambukile kuJehova unkulunkulu ka-Israyeli owayebonakele kuye kabili. Verse 10. Wamyala ngale nto yokuthi akakulandela abanye onkulunkulu kepha akagcinanga lokho uJehova amyale ngakho. Verse 11. Ngalokho uJehova wathi kuSolomoni, njengokuba wenzile lokho wena ungagcinanga isivumelwano sami nezimiso zami engikuyale ngakho, ngiyakuhlwitha nokuhlwitha umbuso kuwe ngiwunike inceku yakho. Verse 12. Kepha ngiyukwenza emhleni yakho ngenxa kaDavide uyihlo, kodwa ngiyakuhlwitha esandleni sendodana yakho. Verse 13. Nokho wonke umbuso angiyukuhlwitha, kepha ngiyakunika indodana yakho isizwe sibe sinye ngenxa kaDavide inceku yami nangenxa yeJerusalema engilikhethileyo. Verse 14. UJehova wamvusela uSolomoni omelana naye uHadadi wakwa-Edomi wayenguwozalo lwenkosi yakwa-Edomi. Verse 15. Kwathi uDavide kwa-Edomi noJowabi enduna yempenyukele ukumbela ababuleweyo ebacekile bonke abesilisa kwa-Edomi. Verse 16. Ngokuba uJowabi naye wonke u-Israyeli bahlala khona izinyanga eziyisithupha waze waqeda bonke abesilisa kwa-Edomi. Verse 17. UHadadi wabaleka yena nabakwa-Edomi abathile bezinceku zikayise benaye ukuya eGibhithe, uHadadi esengumntwana omncane. Verse 18. Baswa kwaMidiyani beza eParanu, bathatha amadoda eParanu baya nawo eGibhithe kuFaro inkosi yaseGibhithe. Yena wamnika indlu, wamnqumela ukudla, wamnika nezwe. Verse 19. UHadadi wafumana umusa omkhulu emehlweni kaFaro waze wamnika umlamu wakhe abe ngumkakhe, udadewabo inkosikazi uThahapenesi. Verse 20. Udadewabo kaThahapenesi wamzalela uGelubathi indodana yakhe. UThahapenesi amlumula endlini kaFaro. UGelubathi wayesendlini kaFaro phakathi kwamadodana kaFaro. Verse 21. UHadadi sezulwe eGibhithe ukuthi uDavide ulele koyise nokuthi uJowabi enduna yempufile, uHadadi wathi kuFaro, ngivumele ukuba ngihambe ngiyezweni lakithi. Verse 22. UFaro wathi kuye, uswele ntoni lapha kimi ukuba ufuna ukuya ezweni lakini na? Wathi, lutho, kepha mangivunyelwe impela ukuba ngihambe. Verse 23. UNkulunkulu wamvusela omunye omelana naye, uRezoni indodana ka-Eliyada owayebelekele inkosi yakhe uHadadiziri inkosi yaseSoba. Verse 24. Lapho uDavide babulala wazibuthela abantu waba induna yeviyo, baya eDamaseku bahlala khona babusa eDamaseku. Verse 25. Wamelana no-Israyeli zonke izinsuku zikaSolomoni phezu kokuba akwenzayo uHadadi wanengwa ngu-Israyeli wabusa e-Aramu. Verse 26. UJerobowami indodana kaNebati wakwa-Efrayimi waseSereda inceku kaSolomoni ogama likanina lalinguSeruya umfelokazi
naye waphamisela enkosini isandla sakhe. Verse 27. Isizathu sokuba aphakamisele isandla sakhe enkosini sasiyilesi. USolomon wayelakha imilo, wavala isikhala emzini kaDavide uyise. Verse 28. Leyo ndoda uJerobowami yayiyikhawe elinamandla. USolomon wayibona leyo nsizwa ukuthi ikhuthele emsebenzini wayo, wayibeka phezu kwawo wonke umsebenzi wendlu kaJosefa. Verse 29. Kwathi ngaleso sikhathi lapho uJerobowami ephumile eJerusalema, umprofethi u-Ahiya waseShilo wamfumana endleleni embethe ingubo entsha, labo bobabili babebodwa endle. Verse 30. U-Ahiya wayibamba leyo ngubo entsha yayikuye, wayiklebhula imidweshu eyishumi nambili. Verse 31. Wayesethi uJerobowami, zithathele imidweshu eyishumi ngokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli usho kanje uthi, bheka, ngiyakuhlwitha umbuso esandleni sikaSolomoni nginike wena izizwe eziyishumi. Verse 32. Kodwa yena uyakuba nesizwe sibe sinye ngenxa yenceku yami uDavide nangenxa yeJerusalema, umuzi engiwukhethileyo ezizweni zonke zakwa-Israyeli. Verse 33. Ngoba bangishiyile bakhuleka kwa-Ashitarothi unkulunkulukazi wamaSidoni, nakuKemoshi unkulunkulu wakaMowabi, nakuMilikomi unkulunkulu wabakwa-Amoni, abahambanga ngezindlela zami ukwenza okulungile emehlweni ami, nezimiso zami nezahlulelo zami njengoDavide uyise. Verse 34. Nokho angiyukususa wonke umbuso esandleni sakhe, kepha ngiyakumenza abe yisikhulu zonke izinsuku zokuhamba kwakhe ngenxa kaDavide inceku yami engamkhethayo, owagcina imiyalo yami nezimiso zami. Verse 35. Kodwa ngiyakukhipha umbuso esandleni sendodana yakhe ngiwunike wena izizwe eziyishumi. Verse 36. Indodana yakhe ngiyakuyinika isizwe sibe sinye, ukuze uDavide inceku yami abe nesibani izinsuku zonke phambi kwami eJerusalema, umuzi engiwukhethileyo ukuba ngibeke khona igama lami. Verse 37. Ngiyakukuthatha wena ubuse phezu kwakho konke okuthandwa yinhliziyo yakho, ube yinkosi phezu kuka-Israyeli. Verse 38. Kuyakuthi uma ulalela konke ngikuyala ngakho, uhambe ngezindlela zami, wenze okulungileyo emehlweni ami, ugcine izimiso zami nemiyalo yami njengalokho akwenza uDavide inceku yami, ngiyakuba nawe ngikwakhele indlu eyiyo njengalokho ngamakhela uDavide ngikunike u-Israyeli. Verse 39. Ngenxa lokho ngiyakuyithobisa inzalo kaDavide, kodwa kukuba njalo njalo. Verse 40. USolomoni wayesefuna ukumbulala uJerobowami, kepha uJerobowami wasuka wabalekela eGibhithe kuShishaki inkosi yaseGibhithe, wahlala eGibhithe waze wafa uSolomoni. Verse 41. Ezinye izindaba zikaSolomoni nakho konke akwenzayo nokuhlakanipha kwakhe angithi kulotshiwe encwadini izindaba zikaSolomoni. Verse 42. Isikhathi uSolomoni abusa ngase eJerusalema phezu kwa-Israyeli wonke sasiyiminyaka engamashumi amane. Verse 43. USolomoni wayeselala koyise, wembela emzini kaDavide uyise, uRehobowami indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Amakhosi okuqala, isahluko 12, verse 1. URehobowami waya eShekemi ngokuba wonke u-Israyeli wayefikile eShekemi ukumbeka inkosi. Verse 2. Kwathi lapho uJerobowami indodana kaNebati ekuzwile ngokuba wayesegibhithe lapho ayebalekele khona, ebalekela ubuso benkosi uSolomoni, wahlaka ke uJerobowami eGibhithe. Verse 3. Kepha bathi mabambiza uJerobowami nebandla lonke la-Israyeli beza bakhuluma kuRehobowami bathi. Verse 4. Uyihlo wenza ijuwa lethu laba likhuni, ngalokho yenza wena ube lula umsebenzi olukhuni kayihlo, nejuwa lakhe lisindayo walibeka phezu kwethu, siya kukukhonza. Verse 5. Wathi kubo, hambani izinsuku zibe zintathu bese nibuyela kimi, basuka ke abantu. Verse 6. Inkosi uRehobowami yelulekana namalunga emile phambi kaSolomoni uyise sekhona, yathi, nina ningeluleka ukubuyisela mpenduloni kulaba bantu na? Verse 7. Akhuluma kuye athi, uma
uyakuba incekela abantu namhlanje ubakhonze ubaphendule ukhuluma amazwi amahle kubo bakuba izinceku zakho izinsuku zonke. Verse 8. Kepha walahla isiluleko samalunga ameluleka ngaso welulekana nezinsizwa eziyintanga yakhe ezazimphambi kwakhe. Verse 9. Wathi kuzo nina ningeluleka ukuba sibuyisele empenduloni kulaba bantu abakhulume kimi ngokuthi yenza ijoka uyihla libeka phezu kwethu libe lula na. Verse 10. Zase zikhuluma kuye izinsizwa eziyintanga yakhe zithi uyakusho kanje kulaba bantu abakhulume kuwe ngokuthi uyihlo walenza ijoka lethu lasinda kepha wena ulenze libe lula kuthina. Uyakhuluma kanje kubo uthi ucikicane wami mkhulu kunokhalo likababa. Verse 11. Manje ubaba wanithwesa ijoka elisindayo, mina ngiyakwenezela ejokweni lenu, ubaba wanishaya ngesiswebhu, mina ngiyawunishaya ofezela. Verse 12. UJerobowamu nabantu bonke basebefika kuRehobowamu ngosuku lwesithathu njengokusho kwenkosi ithi buyelani kimi ngosuku lwesithathu. Verse 13. Inkosi yaphendula abantu kalukhuni yalahla isiluleko samalunga ameluleka ngaso. Verse 14. Yakhuluma kubo njengesiluleko sezinsizwa ukuthi ubaba walenza ejokaleni lasinda, mina ngiyakwanezela ejokweni lenu, ubaba wanishanga eziswebhu, mina ngiyawunishanga ofezela. Verse 15. Inkosi ayilayelanga abantu ngokuba kwakuyisiyiba esivela uJehova ukuze amise izwi lakhe uJehova alikhuluma ngesandla sika-Ahiya waseShilo kuJerobowamu indodana kaNebati. Verse 16. Wonke uIsrayeli sebonile ukuthi inkosi ayibalalelanga, abantu babuyisela izwi enkosini bathi, sinasabelo sini kuDavide na? Ifa sinale ndodaneni kaJese, yana amatendeni akho Israyeli, zibhekele indlu yakho manje Davide. Wayesesuka uIsrayeli waya ematendeni akhe. Verse 17. Kepha abantwana baka-Israyeli abakhe emizini yakaJuda, uRehobowamu wabusa phezu kwabo. Verse 18. Inkosi uRehobowamu wathuma u-Adorami owayephezu kwezisebenzi, u-Israyeli wonke wamkhanda ngamatshe wafa. Inkosi uRehobowamu yashesha ukukhwela inqola yayo ukuba ibalekele eJerusalema. Verse 19. U-Israyeli wayeseyihlubuka-ke indlu kaDavide kuze kube namuhla. Verse 20. Kwathi wonke u-Israyeli esezwile ukuthi uJerobowamu ubuyile, bathuma bambizela emhlanganweni, bambeka inkosi phezu kwa-Israyeli wonke. Akuba ngakho muntu olandela indlu kaDavide, isizwe sakwaJuda kuphela. Verse 21. URehobowamu esefile eJerusalema, wabutha yonke indlu yakwaJuda nesizwe sakaBhenjamini abantu abakhethiweyo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili amabutho ukuba balwe nendlu ka-Israyeli bawubuyisele umbuso kaRehobowamu indodana kaSolomoni. Verse 22. Lase lifika izwi likaNkulunkulu kuShemaya umuntu kaNkulunkulu lathi. Verse 23. Khuluma kuRehobowamu indodana kaSolomoni inkosi yakaJuda nakuyo yonke indlu yakwaJuda neyakwaBhenjamini nakubantu abaseleyo ngokuthi. Verse 24. Usho kanje uJehova uthi, aniwukhuphuka ningali nabafowenu abantwana bakwa-Israyeli, buyelani kube lona lowo endlini yakhe ngokuba le nto ivela kimi. Balalela-ke izwi likaJehova babuya bahamba njengokusho kukaJehova. Verse 25. UJerobowamu waqinisa iShekemu ezintabeni zakwa-Efrayimi, wahlala khona waphuma lapho waqinisa iPhenuweli. Verse 26. UJerobowamu wathi enhliziyweni yakhe, manje umbuso uyakubuyela endlini kaDavide. Verse 27. Uma laba bantu benyuka ukunikela ngemhlatshelo endlini kaJehova eJerusalema, inhliziyo yalaba bantu iyakuphindela enkosini yabo kuRehobowamu inkosi yakwaJuda, bangibulale mina babuyele kuRehobowamu inkosi yakwaJuda. Verse 28. Inkosi sithathe siluleko yenza amathole amabili egolide yathi kubo, sekwanele ukuba nikhuphukele eJerusalema, bheka unkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe. Verse 29. Wabeka elinye ebhetele elinye walibeka kwaDani. Verse 30. Leyo nto yaba yisono ngokuba abantu baya phambi kwelinye lakwaDani. Verse 31.
wakha nezindlu zezindawo eziphakemeyo, wenza abapriesti ngeningi labantu abangesiwa amadodana kaLevi. Verse 32. UJerobowamu wagubha umkhosi ngenyanga yeshagalombili ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga njengomkhosi wakaJuda, wenyukela yathala wenze njalo eBhetheli ukuba ahlabele amathole awenzileyo, wabeka eBhetheli abapriesti bezindawo eziphakemeyo azenzileyo. Verse 33. Wayesenikela yathala lezileyo ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yeshagalombili, inyanga beyinqumile ngokwakhe nje, wenzela abantwana bakaIsrayeli umkhosi, wenyukela i-athala yokushisa impepho. Amakhosi okuqala, isahluko 13 verse 1. Bheka, kwavela kwaJuda umuntu kaNkulunkulu ngezwi kaJehova weza eBhetele, uJerobowamu wayemise i-athala yokushisa impepho. Verse 2. Walibiza i-athala ngezwi kaJehova wathi, "Altare! Altare!" Usho kanje uJehova uthi, "Bheka, kuzakuzalwa umntwana kuyo indlu kaDavide, nguJosiya igama lakhe. Uyakunikela phezu kwakho ngabapriesti bezindawo eziphakemeyo abashisa impepho phezu kwakho, bashise namathambo abantu phezu kwakho." Verse 3. Wabanika isiboniso ngalolo suku, wathi, "Lesi esiyisiboniso uJehova akhulume ngaso sokuthi, bheka yathale liyakudatshulwa, umlotha ophezu kwalo uchithwe." Verse 4. Kwathi inkosi sizwile isi lalowo muntu kaNkulunkulu alibiza ngalo i-athala seBhetele, uJerobowamu wayeselula isandla sakhe se-athala wathi, "Mbambeni!" Kepha isandla sakhe aselulela kuye sashwa bana, akaba namandla okusibuyisela kuye. Verse 5. I-athala ladabuka, umlotho we-athala wachitha i-athala njengesiboniso asinikile lowo muntu kaNkulunkulu ngezwi likaJehova. Verse 6. Inkosi yayisithathe yathi kulowo muntu kaNkulunkulu, "Ake unxuse phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho ungikhulekele ukuba isandla sami siphiliswe." Lowo muntu kaNkulunkulu wanxusa kuJehova, saphiliswa isandla sakhe saba njengakuqala. Verse 7. Yayisithi inkosi kulowo muntu kaNkulunkulu, "Woza siye ekhaya uzihlumelele, ngikuphe isipho." Verse 8. Kepha lowo muntu kaNkulunkulu wathi enkosini, "Noma unginika ingxenye yendlu yakho, angiyukuya khona nawe, futhi angiyukudla isinkwa ngiphuza amanzi kuleyo ndawo." Verse 9. Ngokuba ngayalwa kanjalo ngezwi kaJehova ukuthi, "Awuyukudla sinkwa, ungaphuzi manzi, ungabuyi ngendlela oze ngayo." Verse 10. Wayesehamba ngenye indlela, kabuyanga ngendlela abeze ngayo eBhetele. Verse 11. Kwakuhlala eBhetele umprofethi omdala, amadodana akhe afika amtshela yonke imisebenzi lowo muntu kaNkulunkulu abenzile ngalolo suku eBhetele, namazi abewakhulumile enkosini uyise esetsheliwe. Verse 12. Uyise wathi kuwo, "Uhambe ngayiphi indlela na?" Amadodana ayebonile ukuthi uhambe ngayiphi indlela lowo muntu kaNkulunkulu owavela kwaJuda. Verse 13. Wayesethi kumadodana akhe, "Ngibopheleni imbongolo." Ambophela-ke imbongolo wayikhwela. Verse 14. Walandela lowo muntu kaNkulunkulu wamfumana ehlezi phansi kwe-oki, wathi kuye, "Wena ungumuntu kaNkulunkulu lowo wavela kwaJuda na?" Wathi, "Nginguye." Verse 15. Wayesethi kuye, "Woza siye ekhaya uthole ukudla." Verse 16. Kepha wathi, "Anginakubuya nawe, anginakungena kwakho nawe, futhi anginakudla sinkwa, ngiphuze amanzi nawe kuleyo ndawo." Verse 17. Ngoba kwathiwa kimngezwi likaJehova, "Hayi kudla sinkwa, ungaphuzi manzi khona, ungabuyi ngendlela oze ngayo." Verse 18. Wayesethi kuye, "Nami ngingumprofethi njengawe, kwakhuluma kimi ingelosi ngezwi likaJehova ngokuthi, mbuyise uye naye endlini yakho ukuba athole ukudla, aphuze amanzi, kodwa waqamba amanga kuye." Verse 19. Wayesebuya-ke naye wadla endlini yakhe, waphuza amanzi. Verse 20. Kwathi besahleze etafuleni, izwi likaJehova lafika kumprofethi owambuyisa. Verse 21. Wamemeza kulowo muntu kaNkulunkulu wavela kwaJuda wathi, "Usho kanje uJehova uthi, njengokuba
ungalalelanga izwi kaJehova, ungagcinanga umyalo uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngawo. Verse 22. Kepha ubuyile wadla waphuza amanzi endaweni athi ngayo kuwe, ungadli isinkwa, ungaphuzi imanzi, isidumbu sakho siungeniswa ethuneni lawo yihlo. Verse 23. Kwathi sedlile sephuzile, wambophelela imbongolo yena lo mprofeti abembuyisile. Verse 24. Esehambile waficwa ingonyama endleleni yambulala, isidumbu sakhe santshingwa endleleni, imbongolo yema eceleni kwaso, nengonyama yema ngasesidumbini. Verse 25. Bheka abantu badlula babona isidumbu sintshingwe endleleni, nengonyama ime eceleni kwesidumbu, bafika bakhuluma ngakhe emzini ayehlala kuwo lo mprofeti omdala. Verse 26. Esezwile lokho umprofeti obembuyisile endleleni wathi, ngumuntu kaNkulunkulu lowo owayengalaleli izwi likaJehova. Ngalokho uJehova umnikele kuyo ingonyama, iyamdwengula, iyambulala, njengezwi likaJehova alikhuluma kuye. Verse 27. Wayesekhuluma kumadodana akhe ethi, ngibopheleleni imbongolo ayibophela. Verse 28. Wahamba wafumana isidumbu sakhe sitshingwe endleleni, imbongolo nengonyama zime eceleni kwesidumbu, ingonyama idlanga isidumbu, ayidwengulanga nembongolo. Verse 29. Umprofeti wasiphamisa isidumbu salowo muntu kaNkulunkulu wasibeka embongolweni, wasibuyisa wafika emzini womprofeti omdala ukuba alile ambele. Verse 30. Wasibeka isidumbu ethuneni lakhe, bamlilela bathi, maye mfowethu. Verse 31. Kwathi esembele wakhuluma kumadodana akhe wathi, lapho sengifile ngimbeleni ethuneni embelwa kulo lowo muntu kaNkulunkulu, nibeka amathambo ami eceleni kwamathambo akhe. Verse 32. Ngokuba izwi alimemezayo ngokusho kwaJehova kulo yathala sebhetele nakuzo zonke izindlu zezindawo eziphakemeyo ezisemzini yaseSamariya, liyakwenzeka nokwenzeka. Verse 33. Emva kwalokho uJerobowami akaphendukanga nokho endleleni yakhe embi, kepha wabuye wenza abaphristi bezindawo eziphakemeyo ngeningi labantu othandayo wahlukaniselwa waba ngumphristi wendawo ephakemeyo. Verse 34. Leyo nto yaba yisono kuyo indlu kaJerobowami ngangokuba inqunywe ichithwe ebusweni bomhlaba. Amakhosi okuqala, isahluko 14, verse 1. Ngaleso sikhathi u-Abhiya indodana kaJerobowamu wagula. Verse 2. UJerobowamu wathi kumkakhe, ake usuke uzifihle ukuze kungaziwa ukuthi wena ungumkaJerobowamu uyeshilo, bheka u-Ahiya umprofethi ulapho, yena wakhuluma ngami ukuthi ngiyakuba inkosi phezu kwalaba bantu. Verse 3. Uphathe ngesandla sakho izinkwa eziyishumi nemqathane nophiso lwezinyosi uye kuye, uyakukutshela ukuthi kuzakuba njani kumntwana. Verse 4. UmkaJerobowamu wenze njalo, wasuka waya eShilo, wafika endlini ka-Ahiya. U-Ahiya wayengenakubona ngokuba amehlo akhe ayinqundekile ngenxa yobudala bakhe. Verse 5. UJehova wayeshilo ku-Ahiya ethi, bheka umkaJerobowamu uyeza ukubuza kuwe ngendodana yakhe ngokuba iyagula. Womphendula ngokuthi nangokuthi, ngoba kuyakuthi ekungeneni kwakhe azishaye omunye umuntu. Verse 6. Kwathi lapho ayezwa izigqi zezinyawo zakhe ekungeneni kwakhe emnyango, wathi, ngena mkaJerobowami, ushayelane omunye, mina ngithunyiwe kuwe nginendaba elikhuni. Verse 7. Hamba umtshelo uJerobowamu ukuthi uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje uthi, njengokuba ngakuphakamisa phakathi kwabantu, ngakubeka ube ngumbuso wabantu bami u-Israyeli. Verse 8. Ngawuhlwitha umbuso endlini kaDavide, ngawunika wona, kepha awubanga njengenceku yami uDavide wagcina imiyalo yami nowangilandela ngayo yonke inhliziyo yakhe ukwenza okulungile emehlweni ami kuphela. Verse 9. Kodwa wenzile ukubi kunabo bonke ababephambi kwakho. Wahamba wazenzela abanye onkulunkulu nezithombe ezibunjiweyo ukuvusa ukuba ngithukuthele, wangilahla nyovana. Verse 10.
Phela ngalokho ngiyakwehlisela indlu kaJerobowamu okubi, nginqume kuJerobowamu wonke umlisa omncane omkhulu kwaIsrayeli, ngikhukhule indlu kaJerobowamu njengokukhukhulwa komquba uze uphele. Verse 11. Yena kaJerobowamu ofela emzini uyakudliwa izinja, nofela endlu uyakudliwa izinyoni zezulu ngokuba uJehova ukhulumile. Verse 12. Ngalokho suka uye endlini yakho, ekungeneni kwezinyawo zakho emzini uyakufa umntwana. Verse 13. Wonke uIsrayeli uyakumlilela ambele ngokuba nguyena yedwa wakaJerobowamu uyakuya ethuneni lokhu kufunyanwe kuye okuhle kuJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli endlini kaJerobowamu. Verse 14. Futhi uJehova uyakuzivusela inkosi phezu kwa-Israyeli eyakunquma indlu kaJerobowamu ngalolo suku, kepha ngithini? Yebo namanje. Verse 15. Ngokuba uJehova uyakushaya u-Israyeli njengohlanga oluzanyazanyiswa emanzini, asiphule u-Israyeli kulelizwe elihla linika oyise, abahlakazele ngaphesheya komfula, lokhu benzile o-Ashera babo bathukuthelise uJehova. Verse 16. Uyakulahla u-Israyeli ngenxa yezono zikaJerobowamu one ngazo, futhi onise ngazo u-Israyeli. Verse 17. UmkaJerobowamu wayesesuka wahamba, wafika eTirisa, esefika embundini wendlu umntwana wafa. Verse 18. Wonke u-Israyeli wambela wamlilela njengezwi kaJehova alikhuluma ngesandla senceku yakhe u-Ahiya umprofethi. Verse 19. Ezinye izindaba zikaJerobowamu ukuthi walwa kanjani nokuthi wabusa kanjani bheka zilotshiwe encwadini izindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 20. Izinsuku zokubusa kaJerobowamu zaziyiminyaka engamashumi amabili nambili. Wayeselala koyise, uNadabi indodana waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 21. URehobowami indodana kaSolomoni wabusa kwaJuda. URehobowami wayeneminyaka engamashumi amane nanye ekuqaleni kwakhe okubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa eJerusalema, umuza ukhethileyo uJehova ezizweni zonke zakwa-Israyeli ukuba abeke khona igama lakhe, igama likanina lalingunahama wabakwa-Amon. Verse 22. UJuda wenza ukuba emehlweni kaJehova, bamvusela umawu naphezu kwakho konke abekwekwenzile oyise ngezono zabo abazenzayo. Verse 23. Nabo bazakhela izindawo eziphakemeyo nezinsika nawo Ashera emagqumeni onke aphakemeyo naphansi kwemithi yonke elihlaza. Verse 24. Kwakukhona nezifebe zethempeli kulelozwe, benza njengazo zonke izinengiso zabezizwe, uJehova abagxosha phambi kwabantu bakwa-Israyeli. Verse 25. Kwathi ngonyaka wesihlanu wenkosi uRehobowami, uShishaki inkosi yaseGibhithe wayenyukela eJerusalema. Verse 26. Wathatha ingcebo yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi, yebo, wathatha konke, wathatha zonke izihlangu zegolide ezenziwe nguSolomoni. Verse 27. Inkosi uRehobowami yenza izihlangu zethusi esikhundleni sazo, yazinikela ezandleni zezinduna zabalindi abagcina umnyango wendlu yenkosi. Verse 28. Kwathi njalo uma inkosi ingena endlini kaJehova, izigijimu zazithwala zazibuyisela ekamelweni labalindi. Verse 29. Ezinye izindaba zikaRehobowami nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 30. Kwakukhona njalo ukulwa phakathi kaRehobowami noJerobowami. Verse 31. URehobowami wayeselala koyise, wembelwa koyise emzini kaDavide, igama likanina lalingunahama wabakwa-Amoni, u-Abhiyami indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Amakhosi okuqala, esahluko 15 verse 1. Ngonyaka weshumi nesishiyagalombili wenkosi uJerobowami indodana kaNebati, u-Abhiyamu waba yinkosi kwaJuda. Verse 2. Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema, igama likanina lalingumahakha indodakazi ka-Absalomu. Verse 3. Wahamba ezonweni zonke zikayise ayizenzile ngaphambi kwakhe, inhliziyo yakhe yayingekho kuNkulunkulu wakhe ngokupheleleyo njengenhliziyo kaDavide uyise. Verse 4. Nokho ngenxa kaDavide uJehova uNkulunkulu wakhe wamnika isibani eJerusalema ngokuvusa indodana yakhe emva kwakhe nokumisa eJerusalema. Verse 5. Ngokuba uDavide wenza okulungileyo emehlweni kaJehova, kaphambukanga ngalutho amyala ngakho zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kuphela endabeni ka-Uriya umHeti. Verse 6. Kwakukhona ukulwa phakathi kwaRehobowami noJerobowami zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Verse 7. Ezinye izindaba zika-Abhiyamu nakho konke akwenzayo, ngithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla amakhosi akwaJuda na? Kwakukhona ukulwa phakathi kwa-Abhiyamu noJerobowami. Verse 8. U-Abhiyamu wayeselala koyise, bambela emzini kaDavide, u-Asa indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 9. Ngonyaka wamashumi amabili kaJerobowami inkosi yakwa-Israyeli, u-Asa waqala ukubusa phezu kukaJuda. Verse 10. Wabusa iminyaka engamashumi amane nanye eJerusalema, igama likanina lalingumahaka indodakazi ka-Absalomu. Verse 11. U-Asa wenza okulungile emehlweni kaJehova njengoDavide uyise. Verse 12. Waxosha izifebe zethempeli ezweni, wasusa nezithombe ayezenzile uyise. Verse 13. Wamsusa umahaga unina ebukhosikazini ngokuba wayenzela u-Ashera isithombe esinengekayo. U-Asa wanquma isithombe sakhe washisa ngasemfudlaneni iKidroni. Verse 14. Kodwa izindawo eziphakemeyo wazisuswanga, nokho inhliziyo ka-Asa yayikuJehova ngokupheleleyo zonke izinsuku zakhe. Verse 15. Wangenisa endlini kaJehova izinto ezingcwele zikayise nezinto zakhe ezingcwele, isiliva negolide nezitsha. Verse 16. Kwakukhona ukulwa phakathi kuka-Asa noBhahasha inkosi yakwa-Israyeli zonke izinsuku zabo. Verse 17. UBhahasha inkosi yakwa-Israyeli wenyuka ukuhlasela uJuda, wakha iRama ukuze angavumeli muntu ukuphuma nokungena ku-Asa inkosi yakwaJuda. Verse 18. U-Asa wayesethatha lonke isiliva negolide elalisele engcebeni yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi, wakunikela ezandleni zezinceku zakhe. Inkosi u-Asa yazithuma kuBeni-Hadadi indodana kaThabhirimoni kaEziyoni inkosi yase-Aramu owayehlala eDamaseku, yathi. Verse 19. Kukhona izivumelwano phakathi kwami nawe naphakathi kukababa noyihlo, bheka ngithuma kuwe isipho sesiliva negolide. Hamba waphule isivumelwano sakho noBhasha inkosi yakwa-Israyeli ukuba asuke kimi. Verse 20. UBeni-Hadadi wayilalela inkosi u-Asa, wathuma izinduna zempi yakhe ukuba zihlasele imizi yakwa-Israyeli, wanqoba i-Ijoni neDani ne-Abelabeti Mahaka nalo lonke iKenerodi kanye nalo lonke izwe lakaNafetali. Verse 21. Kwathi lapho uBhasha sekuzwile lokho, wayeka ukwakha iRama wahlala eTirisa. Verse 22. Inkosi u-Asa yayisibiza wonke uJuda kwabebikho wayenokuzilandulela, basusa amatshe aseRama nemithi yalo Bhahaka yakhe ngako. Inkosi u-Asa yakha ngakho igeba lakwaBhenjamini neMispa. Verse 23. Zonke ezinye izindaba zika-Asa nawo wonke amandla akhe nakho konke akwenzayo nemiza yakhayo, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla amakhosi akwaJuda na? Ngesikhathi sobudala bakhe wayenesifo ezinyaweni zakhe. Verse 24. Wayeselala u-Asa koyise, wembelwa koyise emzini kaDavide uyise, uJehoshafati indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 25. UNadabi indodana kaJerobowami waqala ukubusa phezu kwa-Israyeli ngonyaka wesibili ka-Asa inkosi yakwaJuda, wabusa phezu kwa-Israyeli iminyaka emibili. Verse 26. Wenza ukube emehlweni kaJehova, wahamba endleleni kayise nasesonweni sakhe onisa ngaso u-Israyeli. Verse 27. UBhahasha indodana ka-Ahiya wendlu ka-Isakare wamenzela ugobe uBhasha wamnqoba eGibethoni elingelamaFilisti ngokuba uNadabi naye wonke u-Israyeli babelivimbezela iGibethoni. Verse 28. Ngonyaka wesithathu ka-Asa inkosi yakwaJuda uBhasha wambulala wabusa esikhundleni sakhe. Verse 29. Kwathi eseyinkosi wabulala yonke indlu kaJerobowami kashiyelanga uJerobowami noyedwa ophefumulayo waze wamqothula njengezwi uJehova alikhulumile ngesandla senceku yakhe u-Ahiya waseShilo. Verse 30. Ngenxa yezono zikaJerobowami ona ngazo futhi onisa ngazo u-Israyeli ngokuculula kwakhe aculula ngakho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 31. Ezinye izindaba zikaNadabi nakho konke akwenzayo ngithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla amakhosi akwa-Israyeli na. Verse 32. Kwakukhona ukulwa phakathi kuka-Asa noBhasha inkosi yakwa-Israyeli zonke izinsuku zabo. Verse 33. Ngonyaka wesithathu ka-Asa inkosi yakwaJuda uBhasha indodana ka-Ahiya waqala ukubusa phezu kwa-Israyeli wonke eTirisa wabusa iminyaka engamashumi amabili nane. Verse 34. Wenza ukuba emehlweni kaJehova wahamba endleleni kaJerobowami nasesonweni sakhe onisa ngaso u-Israyeli.
Amakhosi okuqala isahluko 16 verse 1. Izwi likaJehova lafika kuJehu indodana kaHanani ngoBhasha lathi, verse 2, njengokuba ngakuphakamisa othulini ngakubeka umbuso wabantu bami u-Israyeli, kepha uhambe endleleni kaJerobowami wonisa abantu bami u-Israyeli ukuba bangicunule ngezono zabo. Verse 3, bheka ngiyakukhukhula nokukhukhula uBhasha nendlu yakhe, ngenze indlu yakhe ibe njengendlu kaJerobowamu indodana kaNebati. Verse 4. Yena wakaBhasha ofela emzini uyakudliwa izinja, nalowo wakwakhe ofela endle uyakudliwa izinyoni zezulu. Verse 5. Ezinye izindaba zikaBhasha nakwenzayo namandla akhe angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na. Verse 6. uBhasha wayeselala koyise, wembelwa eTirisa, u-Ela indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 7. Kwafika ngesandla somprofethi uJehu indodana kaNani izwi likaJehova ngoBhasha nendlu yakhe ngenxa konke ukuba akwenza emehlweni kaJehova ukuthi wamcunula ngomsebenzi wezandla zakhe waba njengendlu kaJerobowami nangenxa ukuba wayiqothula. Verse 8. Ngonyaka wamashumi amabili nesithupha ka-Asa inkosi yakwaJuda u-Ela indodana kaBhasha waqala ukubusa phezu kwa-Israyeli eTirisa wabusa iminyaka emibili. Verse 9. Inceku yakhe uZimri induna yengxenye yezinqola zakhe yamenzela ugobe eseTirisa ephuzile waze wadakwa endlini ka-Arisa owayephezu kwabendlu yaseTirisa. Verse 10. uZimri wangena umshaya wambulala ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa ka-Asa inkosi yakwaJuda waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 11. Kwathi esaqala nje ukubusa esehlezi esihlalweni sobukhosi wabulala yonke indlu kaBhasha kamshiyelanga nomntwana oyedwa wesilisa kwabazalana naye nakubo abangani bakhe. Verse 12. uZimri waqeda kanjalo yonke indlu kaBhasha njengezwi kaJehova alikhuluma ngoBhasha ngesandla sikaJehu umprofethi. Verse 13. Ngenxa yezono zonke zikaBhasha nezono zika-Ela indodana yakhe one ngazo futhi onisa ngazo u-Israyeli baze baculula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithombe zabo. Verse 14. Ezinye izindaba zika-Ela nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na. Verse 15. Ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa ka-Asa inkosi yakwaJuda uZimri waba yinkosi izinsuku eziyisikhombisa eTirisa, abantu basebemisile ngaseGibethoni elalingelamaFilisti. Verse 16. Abantu ababemisile bezwa kuthiwa uZimri wenzile ugobe ubulele nenkosi, ngalokho wonke u-Israyeli wambeka Omri induna yempi abe yinkosi phezu kwa-Israyeli ngalolo suku ekamu. Verse 17. U-Omri wenyuka eGibithoni wonke uyizwale naye bavimbezela iTirisa. Verse 18. Kwathi uZimri sebonile ukuthi umuzi uthathiwe, wangena enqabeni yendlu enkosi wayishisa indlu enkosi phezu kwakhe ngomlilo wafa. Verse 19. Ngenxa yezono zakhona engazo ngokwenza ukube emehlweni kaJehova, ngokuhamba endlini kaJerobowami nasesonweni sakhe asenzayo ukuba onise u-Israyeli. Verse 20. Ezinye izindaba zikaZimri nogoba alenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 21. Khona abantu baka-Israyeli bahlukana abili. Ingxenye yabantu yalandela uThibini indodana kaGidnati, ubaba ambeke inkosi, ingxenye yalandela u-Omri. Verse 22. Kepha abantu ababemlandela u-Omri bahlula abantu ababemlandela uThibini indodana kaGinati. Wayesefa uThibini, u-Omri waba yinkosi. Verse 23. Ngonyaka wamashumi amathathu nanye ka-Asa inkosi yakwaJuda, u-Omri waba yinkosi phezu kwa-Israyeli wabusa iminyaka eyishumi nambili, wabusa iminyaka yesithupha eTirisa. Verse 24. Wathenga intaba yaseSamariya kuShemere ngamatalenta amabili esiliva, wakha entabeni, waqamba igama lomuza awakhile ngegama likaShemere, umnini intaba ngokuthi yiSamariya. Verse 25. Kepha u-Omri wenza ukube emehlweni kaJehova, wenza kabi kunabo bonke ababengaphambi kwakhe. Verse 26. Ngokuba wahamba ezidleleni zonke zikaJerobowami, indodana kaNebati nasezonweni zakhe onisa ngazo u-Israyeli, baze baculula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithombe zabo. Verse 27. Ezinye izindaba zika-Omri azenzayo namandla wabonakalisa ngithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 28. U-Omri wayeselala koyise, wembelwa eSamariya, u-Ahabi indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 29. U-Ahabi indodana ka-Omri waqala ukubusa phezu kwa-Israyeli ngonyaka wamashumi amathathu nesishiyagalombili ka-Asa. U-Ahabi indodana ka-Omri wabusa phezu kwa-Israyeli eSamariya iminyaka engamashumi amabili nambili. Verse 30. Kepha u-Ahabi indodana ka-Omri wenza ukube emehlweni kaJehova kunabo bonke ababengaphambi kwakhe. Verse 31. Kwathi lapho kuyinto elula kuye ukuhamba ezonweni zikaJerobowami, indodana kaNebati wathatha u-Izabheli, indodakazi ka-Etipali, inkosi yamaSidoni, abe ngumkakhe waya wakhonza uBhali, wakhuleka kuye. Verse 32. Wamisela uBhali i-altare endlini kaBhali abeyakhile eSamariya. Verse 33. U-Ahabi wamenza u-Ashera, u-Ahabi wenezela waze wacunula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kunawo wonke amakhosi a-Israyeli ayengaphambi kwakhe. Verse 34. Ezinsukwini zakhe uyeyi waseBhetele wabuye wakha iJerikho, wabeka isicelo sayo ngokulahlekelwa ngu-Abhiramu izibulo lakhe, wamisa amasango alo ngokulahlekelwa yithunjana lakhe usegubi njengezwi likaJehova owalikhuluma ngesandla sikaJoshua indodana kaNuni. Amakhosi okuqala, isahluko 17 verse 1. U-Eliya waseThishibi wayengowabagogobele kwaGiliyadi, wathi kuHabi, kuphila kukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli engimphambi kwakhe akukubakho mazolo namvula kule minyaka kuphela ngesiyalezo sezwi lami. Verse 2. Izwi likaJehova lafika kuye lathi. Verse 3. Suka lapha uye ngasempumalanga ucashe ngasemfudlaneni iKeriti ongaphambi kweJodani. Verse 4. Kuyakuthi uphuze emfudlaneni ngiyalila amagwababa ukuba akondle khona. Verse 5. Wahamba wenza njengezwi kaJehova, ngoba wahamba wahlala ngasemfudlaneni iKeriti ongaphambi kweJodani. Verse 6. Amagwababa amlethela isinkwa nenyama ekuseni nesinkwa nenyama okusihlwa waphuza emfudlaneni. Verse 7. Kwathi ekupheleni kwezinsuku umfudlana washa ngoba yayingekho imvula ezweni. Verse 8. Kwase kufika izwi likaJehova kuye lathi. Verse 9. Suka uye eSarefati elingele Sidoni. Uhlale khona. Bheka ngiyalile lapho umfelokazi ukuba konhle. Verse 10. Wayesesuka waye eSarefati. Esefile esangweni lomuzi bheka umfelokazi wayecakasha khona wambiza wathi. Ake ungilethele ingcosane yamanzi esitsheni ngiphuze. Verse 11. Esasuka kwalanda wambiza wathi ake ungilethele nocezu lwesinkwa esandleni sakho. Verse 12. Kepha wathi kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho anginalo neqebelengwana. Kukhona kuphela ukhweshe lwempuphu embizeni nengcosane yamafutha ophisweni. Bheka sengicakashile izinkuni ezimbili ukuze ngingene. Ngizilungisele khona nendodana yami ukuba sikudle sife. Verse 13. Wayesethi u-Eliya kuye ungesabi, hamba wenze njengokusho kwakho. Kepha ngenzele mina kuqala iqebelengwane elincane ngakho, ulilethe kimi andikuba uzilungiselele wena nendodana yakho. Verse 14. Ngokuba usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, imbiza empuphu ayikuphela, nophiso lwamafutha liyukuswela kuze kufike lolo suku. UJehova anisa ngalo emvula emhlabeni. Verse 15. Wayesehamba wenza njengokusho ka-Eliya. Wadla yena no-Eliya nendlu yakhe izinsuku eziningi. Verse 16. Imbiza empupha ayiphelanga, nophiso lwamafutha aliswelanga njengezwi likaJehova alikhulumile ngesandla sika-Eliya. Verse 17. Kwathi emva kwalokho indodana yalo mfelokazi, umnikazi indlu yagula. Ukugula kwayo kwaba namandla kangako ngangokuba yangenakho ukuphefumula. Verse 18. Wayesethi ku-Eliya, nginamsebenzi muni nawe muntu kaNkulunkulu na? Uze kimi ukuba kukhumbuleke isono sami nokuba kubulawe indodana yami. Verse 19. Kepha wathi kuye nginike indodana yakho. Wayithatha esifubeni sakhe wayikhuphulela ekamelweni eliphezulu. Lapho ehlala khona wayebeka embhedeni wakhe. Verse 20. Wayesekhala kuJehova wathi, Jehova Nkulunkulu wami, usuwehlisele nalo mfelokazi engigogobele kwakho kubo kungaka uze ubulale indodana yakhe na. Verse 21. Wazelula phezu komntwana kathathu wakhala kuJehova wathi, Jehova Nkulunkulu wami, umphefumulo walomntwana mawubuyele kuye. Verse 22. UJehova walizwa izwi lika-Eliya, umphefumulo womntwana wabuyela kuye waphila. Verse 23. U-Eliya wayesethatha umntwana wamehlisa ekamelweni eliphezulu, wamngenisa endlini wamnika unina wathi u-Eliya, bheka indodana yakho isiyaphila. Verse 24. Owesifazane wathi ku-Eliya, manje sengiyazi ukuthi wena ungumuntu kaNkulunkulu nokuthi izwi likaJehova elisemlonyeni wakho liqiniso.
Amakhosi okuqala esahluko 18 verse 1. Kwathi emva kwezinsuku eziningi izwi likaJehova lafika ku-Eliya ngonyaka wesithathu lathi, hamba uzibonakalise ku-Ahabi, ngiyakunisa imvula emhlabeni. Verse 2. Wayesehamba u-Eliya ukuzibonakalisa ku-Ahabi, indlala inamandla eSamariya. Verse 3. U-Ahabi wabiza u-Obhadiya owayephezu kwendlu yakhe. U-Obhadiya wayemesaba kakhulu uNkulunkulu. Verse 4. Ngoba kwathi lapho u-Izabheli ebulala abaprofethi bakaJehova, u-Obhadiya wathatha abaprofethi abayikhulu wabafihla emhumeni ngamashumi ayisihlanu, wabondla ngesinkwa nangamanzi. Verse 5. U-Ahabi wathi ku-Obhadiya, hamba ezweni uye emthonjaneni yonke yamanzi nasemfudlaneni yonke, mhlawumbe singafumana utshani sisindise amahashi neminyuzi zilwane zingabhubhi. Verse 6. Base bahlukaniselana izwe ukuba balidabule. U-Ahabi wahamba ngenye indlela eyedwa, u-Obhadiya naye wahamba ngenye indlela eyedwa. Verse 7. U-Obhadiya esendleni bheka kwahlangana naye u-Eliya. Wambona wawa ngobuso wathi, wena uyinkosi yami u-Eliya na? Verse 8. Wathi kuye, yimi, hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu u-Eliya. Verse 9. Wayesethi kuye, ngoneni ukuba unikele inceku yakhe esandleni sika-Ahabi ukungibulala na? Verse 10. Kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho
akukho sizwe nambuso lapho inkosi yami ingathumanga khona ukukufuna, nanxa bethakakho lapha yafungisa umbuso nesizwe ukuthi abakufumananga. Verse 11. Manje usuthi wena hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu Eliya. Verse 12. Kuyakuthi sengisukile kuwe umoya kaJehova kuyise lapho ngingazi khona, nanxa sengifika ukuba ngimtshele u-Ahabi yena angakufumani uyakungibulala, kepha mina nceku yakho ngiyamesaba uJehova kwasebusheni bami. Verse 13. Inkosi yami ayitshelwanga yini lokho engakwenza lapho u-Izabheli ebulala abaprofethi bakaJehova ukuthi ngafihla abantu abayikhulu kubaprofethi bakaJehova ngamashumi ayisihlanu emhumeni, ngabondla ngesinkwa nangamanzi na? Verse 14. Usuthi manje hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu Eliya bese ingibulala. Verse 15. Kepha u-Eliya wathi, kuphila kaJehova Sebaothi engimphambi kwakhe namuhla ngiyakuzibonakalisa kuye. Verse 16. Obhadiya wayesehamba kumhlangabeza u-Ahabi wamtshela lokho. Wayesehamba u-Ahabi kumhlangabeza u-Eliya. Verse 17. Kwathi u-Ahabi sembonile u-Eliya, u-Ahabi wathi kuye, nguwe ongumhluphi wakwa-Israyeli na? Verse 18. Kodwa wathi, mina ngimhluphanga u-Israyeli, kepha nguwe nendlu kayihlo ngokuyilahla imiyalo kaJehova uze ulandele obhali. Verse 19. Ngalokho thumela ubuthe kimi u-Israyeli wonke entabeni yaseKameli, nabaprofethi bakaBhali abangamakhulu amane namashumi ayisihlanu, nabaprofethi baka-Ashera abangamakhulu amane abadla etafuleni lika-Izabheli. Verse 20. U-Ahabi wayesethumela kubo bonke abantwana ba-Israyeli wabutha abaprofethi entabeni yaseKameli. Verse 21. U-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi, koze kube nini nimancikancika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Uma uJehova enguNkulunkulu mlandeleni yena, kepha uma kungubhali mlandeleni yena, kodwa abantu kabamphendulanga ngazwi. Verse 22. Wayesethi u-Eliya kubantu, yimi ngedwa oseleyo ngumprofethi kaJehova, kepha abaprofethi bakaBhali bangabantu abangamakhulu amane namashumi ayisihlanu. Verse 23. Mabasinike izinkunzi ezimbili, bazikhethele inkunzi ibenye bayihlahlele, bayibeke phezu kwezinkuni, bangafaki umlilo. Mina ngiyakuyilungisa enye inkunzi, ngiyibeke phezu kwezinkuni, ngingafaki umlilo. Verse 24. Libizeni igama likaNkulunkulu wenu, mina ngibize igama likaJehova, bese kuthi uNkulunkulu ophendulayo ngomlilo abe nguye onguNkulunkulu. Bonke abantu bathi, lihle lelizwi. Verse 25. U-Eliya wayesethi kubaprofethi bakaBhali, zikhetheleni inkunzi niyilungise kuqala, ngokuba nibaningi nibize igama likaNkulunkulu wenu ningafaki umlilo nokho. Verse 26. Bayithatha inkunzi abayinikwayo bayilungisa, balibiza igama likaBhali kwasekuseni kwaze kwaba semini ngokuthi, Bhali siphendule, kepha kuba ngakhozwi nophendulayo wayengekho, bagxuma ngase-altare ebelenziwe. Verse 27. Kwathi ngasemini u-Eliya wadlala ngabo wathi, memezani ngezwi elikhulu noma enguNkulunkulu, mhlawumbe uyazindla noma echezukile nje noma esohambeni noma elele edinga ukuvuswa. Verse 28. Base bememeza ngezwi elikhulu bazisika ngawomesi nangemkhonto ngomthetho wabo kwaze kwatshaza igazi kubo. Verse 29. Kwathi lapho isidlulile imini baprofetha kwaze kwanikelwa ngomnikelo wempuphu, kepha kuba ngakhozwi nophendulayo nonakekelayo. Verse 30. U-Eliya wayesethi kubantu bonke, sondelani kimi. Bonke abantu basondela kuye, wayeselungisa i-athala likaJehova elalidiliziwe. Verse 31. U-Eliya wathatha amatshe ayishumi nambili njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe okweza kuye izwi likaJehova lathi, igama lakho lizakuba ngu-Israyeli. Verse 32. Wakha i-altare ngamatshe egameni kaJehova, wenza umsele ngase-altare nxa zonke olingene namaseya amabili embewu. Verse 33. Wahlela izinkuni, wayihlahlela inkunzi wayibeka phezu kwezinkuni. Verse 34. wathi gcwalisani izimbiza ezine ngamanzi niwathele emnikelweni wokushiswa naphezu kwezinkuni. Wathi kwenzeni ngokwesibili, wayesethi kwenzeni nangokwesithathu, baphinda ngokwesithathu. Verse 35. Amanzi agobhoza ngase-alithare nxa zonke wagcwalisa nomsele ngamanzi. Verse 36. Kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, u-Eliya umprofethi wasondela wathi, Jehova Nkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka noka-Israyeli, makwazeke namuhla ukuthi wena unguNkulunkulu kwa-Israyeli, nokuthi mina nginceku yakho, nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho. Verse 37. Ngiphendule Jehova, ngiphendule ukuba laba bantu kabazi ukuthi wena Jehova unguNkulunkulu nokuthi uphendukisela kuwe izinhliziyo. Verse 38. Wawusuwehla umlilo kaJehova wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni namatshe nothuli, wakhotha amanzi asemseleni. Verse 39. Abantu bonke sebekubonile lokho bawa ngobuso babo bathi, uJehova nguye unguNkulunkulu, uJehova nguye unguNkulunkulu. Verse 40. U-Eliya wathi kubo, bambani abaprofethi bakaBhali, kungabaleki noyedwa kubo. Bababamba u-Eliya wabehlisela emfudlaneni iKishoni wababulala khona. Verse 41. Wayesethi u-Eliya ku-Ahabi, khuphuka udle uphuzi ngoba kukhona umdumo wemvula enkulu. Verse 42. Wayesekhuphuka u-Ahabi ukuba adle aphuze, u-Eliya wakhuphukela esiqongweni sasekameli, wakhothamela phansi wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Verse 43. Wathi encekwini yakhe, kuphuka ubheke ngaselwandle, iyakhuphuka yabheka, iyathi akukho lutho, wayesethi phinda kasikhombisa. Verse 44. Kwathi ngokwesikhombisa yathi, bheka kukhuphuka ife elwandle, lingangesandla somuntu, wayesethi khuphuka umtshelo Ahabu ukuthi, bophela wehle funa uvinjelwe imvula. Verse 45. Kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya, lana imvula enkulu, u-Ahabu wakhwela inqola waya eJizreyeli. Verse 46. Isandla sikaJehova sasiku-Eliya, wabopha ukhalo lakhe wagijima phambi ka-Ahabi waze wafika ekungeneni kwaseJizreyeli. Amakhosi okuqala, isahluko 19 verse 1. U-Ahabu wamtshela u-Izabheli konke akwenzile u-Eliya, naphakathi kwalokho ukuthi ubulele bonke abaprofethi ngenkemba. Verse 2. U-Izabheli wayesethuma isithunywa ku-Eliya ngokuthi, mabenze njalo kimi onkulunkulu, benezele futhi uma ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo ngalesi sikhathi kusasa. Verse 3. Esezwile lokho wasuka wahamba ukuba asinde, waya eBherisheba alingela kwaJuda, washiya khona inceku yakhe. Verse 4. Kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane, waya wahlala phansi konwele, wacela enhlizweni yakhe ukuba afe. Wathi, sekwanele manje Jehova, sale usuthatha umphefumulo wami ngokuba ngilongile kunawo baba. Verse 5. Walala ubuthongo phansi konwele, bheka kwamthinta ingelosi yathi kuye, vuka udle. Verse 6. Wabheka nanto eqebelengwana ngasekhanda lakhe lenziwe ematsheni ashisayo nophiso lwamanzi, wadla waphuza, wayesebuye walala phansi. Verse 7. Ingelosi kaJehova yabuye yamthinta ngokwesibili yathi, vuka udle ngokuba indlela yakho yinde. Verse 8. Wavuka wadla waphuza wahamba ngamandla lokho kudla izinsuku engamashumi amane nobusuku omungamashumi amane, waya entabeni kaNkulunkulu iHorebe. Verse 9. Wangena khona emhumeni walala khona, bheka kwafika kuye izwi likaJehova, wathi kuye, wenzani lapha Eliya na? Verse 10. Wathi, ngishisekele nokushisekela uJehova uNkulunkulu Sebawuti, ngoba abantwana ba-Israyeli balahlile izivumelwano sakho, badilizile ama-athale akho, babulela abaprofethi bakho ngenkemba, kusele mina ngedwa sebefuna umphefumulo wami ukuba bawususe. Verse 11. Wathi, phuma ume entabeni phambi kukaJehova, bheka uJehova wadlula umoya omkhulu namandla, wadabula izintaba, waphahlaza amadwala phambi kukaJehova, kepha uJehova wayengekho emoyeni emva komoya kwazamazama umhlaba kepha uJehova wayengekho ekuzamazameni komhlaba. Verse 12. Emva kokuzamazama komhlaba ngumlilo kepha uJehova wayengekho emlilweni emva komlilo yizwe elincane elihashazayo. Verse 13. U-Eliya esezwile lokho wagubuzela ubuso bakhe ngengubo yakhe waphuma wema emnyango womume bheka kwafika kuye izwi lathi wenzani lapha Eliya na. Verse 14. Wathi ngishisekela nokushisekela uJehova uNkulunkulu Sebawothi ngokuba abantwana bakwa-Israyeli balahlile isivumelwano sakho badilizile ama-altare akho babulela abaprofethi bakho ngenkemba kusele mina ngedwa sebefuna umphefumulo wami ukuba bawususe. Verse 15. Wayesethi uJehova kuye, hamba ubuye ngendlela yakho uyehlale laseDamaseku, usufikile khona uyakumgcoba uHazayeli abe inkosi yase-Aramu. Verse 16. Uyakumgcoba uJehu indodana kanimisha abe inkosi kwa-Israyeli, umgcobe u-Elisha indodana kaShafati wase-Abela Mehola abe ngumprofethi esikhundleni sakho. Verse 17. Kuyakuthi obalekela inkemba kaHazayeli abulawa nguJehu, obalekela inkemba kaJehu uyakubulawa ngu-Elisha. Verse 18. Kepha ngiyakushiya kwa-Israyeli izinkulungwane eziyisikhombisa, onke amadolo angaguqanga kuBhali nayonke imlomo engamanganga. Verse 19. Wayesesuka lapho wamfumana u-Elisha indodana kaShafati, wayelima ngezikabe ngamabhanqa ayishumi nambili phambi kwakhe, yena esebhangqeni leshumi nambili, u-Eliya wadlulela kuye waphonsa ingubo yakhe kuye. Verse 20. Wayeseshiya izinkabi wagijima wamlandela u-Eliya wathi, ake ngange ubaba nomame bese ngikulandela, wathi kuyehamba ubuyele emumva ukuba ngenzeni kuwe na. Verse 21. Wabuye kumlandeleni wathatha izinkabi zombili wazihlaba wapheka inyama yazo ngempahla yezinkabi wabapha abantu badla, wayesesuka wamlandela u-Eliya wamkhonza. Amakhosi okuqala, isahluko 20 verse 1. UBeni-Hadadi inkosi yase-Aramu wabutha yonke impi, wayenamakhosi angamashumi amathathu nambili namahashi nezinqola, wenyuka wavimbezela iSamariya walwa nalo. Verse 2. Wathuma izithunywa ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli emzini. Verse 3. Wathi kuye, usho kanje uBeni-Hadadi uthi, isiliva lakho negolide lakho lingelami, nawo umkakho nabantwana bakho abahle bangabami. Verse 4. Inkosi ya-Israyeli yaphendula yathi, kunjengokusho kwakho nkosi yami inkosi, ngingowakho nakho konke nginakho. Verse 5. Kepha izithunywa zabuya zathi, usho kanje uBeni-Hadadi uthi, ngathumela kuwe ngathi uyakunikela kimi isiliva lakho negolide lakho na umkakho nabantwana bakho. Verse 6. Kepha ngesikhathi kusasa ngiyakuthuma izinceku zami kuwe ziyalule indlu yakho nezindlu zezinceku zakho, kuyakuthi konke okuhle emehlweni akho zikufake esandleni sazo zikususe. Verse 7. Inkosi ya-Israyeli yayisibiza wonke amalunga ezwe yathi, ake niqaphele nibone ukuthi lowo muntu ufuna ukubi ngokuba wathumela kimi ngawomkami nangabantwana bami nangesiliva lami nangegolide lami angimnqabelanga. Verse 8. Amalunga wonke nabantu bonke bathi kuye, ungalaleli ungavumi. Verse 9. Wayesethi kuzo izithunywa zikaBeni-Hadadi, yitsheleni inkosi yami inkosi ukuthi konke wathumela ngakho encukwini yakho kuqala ngiyakukwenza, kepha lento anginakuyenza, zase zihamba izithunywa zambuyisela izwi. Verse 10. UBeni-Hadadi wayesethumela kuye wathi, onkulunkulu mabenze njalo kimi, benezele futhi uma uthuli lwaseSamariya luyakwanela abantu bonke abasezinyathelweni zami ukuba babe nokhweshe. Verse 11. Yayisiphendula inkosi yakwa-Israyeli ithi, khulumani kuye nithi, obhinca izikhali makangazigabisi njengokhumulayo. Verse 12. kwathi esezwa lelizwi ephuza kanye namakhosi madokodweni, kwathi ezincweni zakhe mayiphume yayisiphuma ukulwa nomuzi. Verse 13. Bheka kwasondela umprofethi ku-Ahabi inkosi ya-Israyeli wathi, usho kanje uJehova uthi uyasibona sonke isixuku na? Bheka ngiyakusisinikela esandleni sakho namuhla uze wazi ukuthi mina nginguJehova. Verse 14. Wayesethi u-Ahabi ngobani na? Wathi usho kanje uJehova uthi, ngezinsizwa zezikhulu zizifunda, wayesethi, ngubani oyakokha impi? Wathi, nguwe. Verse 15. Wayesebala izinsizwa zezikhulu zizifunda, zazingamakhulu amabili namashumi amathathu nambili. Emva kwazo wabala abantu bonke, bonke abantu abayiZrayeli beyizinkulungwane ezizikhombisa. Verse 16. Baphuma emini kepha uBeni-Hadadi wayephuza waze wadakwa emadokodweni yena namakhosi amakhosi angamashumi amathathu nambili amsizayo. Verse 17. Izinsizwa zezikhulu zizifunda zaphuma kuqala, uBeni-Hadadi wathumela bamtshela ukuthi kuphume abantu eSamariya. Verse 18. Wathi noma bephumele ukuthula babambeni besaphila, noma bephumele ukulwa babambeni besaphila. Verse 19. Zaphuma-ke emzini izinsizwa lezo zezikhulu zizifunda kanye nempi eyazilandela. Verse 20. Babulala kwaba yilona lo muntu wakhe, ama-Aramu abaleka, u-Israyeli wawagxosha. UBeni-Hadadi inkosi yama-Aramu waphunywa ngehashi kanye nabamahashi. Verse 21. Inkosi ya-Israyeli yaphuma yagenxa amahashi nezinqola yabulala ama-Aramu ngokuceka okukhulu.
Verse 22.
Umprofethi wasondela enkosini ya-Israyeli wathi kuyo, hamba uziqinise uqaphele ubone uyakukwenza, ngoba emva konyaka inkosi yama-Aramu iyakwenyuka ukulwa nawe. Verse 23. Izinceku zenkosi yama-Aramu zathi kuye, uNkulunkulu wabo unguNkulunkulu wezintaba, ngalokho basahlula, kepha masilwe nabo ethafeni impela, siyakubahlula. Verse 24. Futhi yenza lokhu, susa amakhosi onke kube yileyo nale ndaweni yayo, ubeka ababusi ezikhundleni zawo.
Verse 25.
Uzibalele impi njengaleyo mpi olahlekelwe yiyo, ihashi ngehashi, inqola ngenqola, silwe nabo ethafeni sibahlule impela, yalalela izwi labo yenze njalo. Verse 26. Kwathi emva konyaka uBeni-Hadadi wabala ama-Aramu wenyukela e-Afeki ukuba alwe no-Israyeli. Verse 27. Abantwana bakwa-Israyeli babalwa baphiwa ukudla, bahamba ukuhlangabezana nabo, abakwa-Israyeli bamisa phambi kwabo njengemihlanjana emibili yamazinyane ezimbuzi, kepha ama-Aramu agcwalisa izwe. Verse 28. Wayesesondela umuntu kaNkulunkulu wathi enkosini ya-Israyeli, usho kanje uJehova uthi, ngokuba ama-Aramu eshilo ukuthi uJehova unguNkulunkulu wezintaba kasiye uNkulunkulu wezigodi, ngiya kusinikela sonke lesi sixuku esikhulu esandleni sakho, nize nazi ukuthi nginguJehova. Verse 29. Base bemisile bebhekana izinsuku ezikhombisa, kwathi ngosuku lwesikhombisa kwaqala ukuliwa, abantwana bakwa-Israyeli babulala ama-Aramu ayizinkulungwane eziyikhulu ayimigundatshani ngalusuku lunye. Verse 30. Abaseleyo babalekela emzini wase-Afeki, ugange lwawela phezu kwabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesikhombisa abaseleyo. Naye uBeni-Hadadi wabaleka wangena emzini amakamero ngamakamero. Verse 31. Kepha izinceku zakhe zathi kuye, bheka sizwile ukuthi amakhosi endlu yakwa-Israyeli angamakhosi anomusa, ake sembathe izindwangu zamasaka ezinkalweni zethu nezintambo emakhanda ethu, siphume siye enkosini yakwa-Israyeli, mhlawumbe yakusindisa ukuphila kwakho. Verse 32. Zase zibhinca izindwangu zamasaka ezinkalweni zazo nezintambo emakhanda azo, zaya enkosini yakwa-Israyeli zathi, ithi inceku yakho uBeni-Hadadi ake ungiyeke ngiphile, yayisithi, usekhona na, ungumfowethu yena. Verse 33. Amadoda aqaphela lokho ashesha ukuqinisa ukuvela kuye athi,
Gumfo wenu ubeni adade, wathi hambani mlande, ubeni adade wayesephumela kuye, wamkhwelisa inqola yakhe. Verse 34, ubeni adade wayesethi kuye, imizi ubaba ayithatha kuyihlo, ngiyakuyibuyisa, uzenzele izidalade eDamaseko, njengokwenza kukababa eSamaria. U-Ahabi wathi, ngalesivumelwano ngiyakukuvumela ukuba uhambe, wayesenza isivumelwano naye, wamvumela ukuba ahambe. Verse 35, umuntu othile wamadodana abaprofeti wathi kumngane wakhe ngezwi kaJehova, ake ungishaye, kepha lowo muntu wala ukushaya. Verse 36, wayesethi kuye ngokuba ungalayelanga izwi kaJehova bheka uyakwanele ukusuka nje kimi ingonyama ikubulale, wanele wasuka nje kuye ingonyama yamfumana yambulala. Verse 37, wayesefumana omunye umuntu wathi, ake ungishaye, lowo muntu wamshaya wamlimaza. Verse 38, wayesesuka umprofethi walindela inkosi endleleni, waziguqula ngeqhele lalisemehlweni akhe. Verse 39, kwathi inkosi sidlula, wamemeza enkosini wathi, inceku yakho yaphumela phakathi kokulwa, bheka kwabuya umuntu waletha kimi omunye wathi, linda lo muntu, uma elahleka ukuphila kwakho kuyakuba sesikhundleni sokuphila kwakhe, noma uyakukhokha italente lesiliva. Verse 40, kwathi lapho inceku yakho isasebenza, ngalapha nangalapha kanti wayesehambile, yayisithi kuye inkosi ya-Israyeli, kunjalo okwahlulela kwakho, nguwe onqumile. Verse 41, washesha wasusa iqhele emehlweni akhe, yayisibona inkosi ya-Israyeli ukuthi ungowabaprofethi. Verse 42, wathi kuye usho kanje uJehova uthi, ngokuba umyekile ukuba aphume esandleni sakho, umuntu engangimqalekisile, ukuphila kwakho kuyakuba sesikhundleni sokuphila kwakhe, nabantu bakho babe sesikhundleni sabantu bakhe. Verse 43, inkosi ya-Israyeli yaya endlini yayo ihluneme, ithukuthele, yeza eSamaria. Amakhosi okuqala, isahluko 21 verse 1. Kwathi emva kwalezo zinto, uNaboti waseJizreyeli wayenesivini esasiseJizreyeli eceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi inkosi yaseSamaria. Verse 2, u-Ahabi wakhuluma kuNaboti wathi, ngiphe isivini sakho kuba sibe isivande sami semfino, ngoba siseduze nendlu yami, ngikunike isivini esihle kunaso esikhundleni saso, kepha uma kukuhle emehlweni akho, ngiyakukunika isiliva libe intengo yaso. Verse 3, wayesethi uNaboti ku-Ahabi, makube kude nami ngenxa kaJehova ukuba ngikunike ifa lawo baba. Verse 4, u-Ahabi wangena endlini yakhe ehluneme, ethukuthele ngenxa yezwi abelikhulume kuye uNaboti waseJizreyeli, ngokuba wayeshilo ukuthi angiyukunika ifa lawo baba, walala embhedeni, waphendula ubuso akadlanga lutho. Verse 5, kepha kwase kufika kuye u-Izabheli umkakhe, wakhuluma kuye wathi, uhlunameleni umoya wakho kuba ungadli lutho na? Verse 6, wathi kuye, ngokuba ngakhuluma kuNaboti waseJizreyeli, ngathi kuye, ngiphe isivini sakho ngesiliva, kepha uma uthanda ngiyakunika esinye isivini esikhundleni saso, kodwa wathi angikunika isivini sami. Verse 7, wayesethi kuye u-Izabheli umkakhe, manje nguwe ophethe umbuso waka-Israyeli na? Vuka udle, inhliziyo yakho ithokoze, mina ngiyakunika isivini sikaNaboti waseJizreyeli. Verse 8, wayeseloba izincwadi egameni lika-Ahabi, wazinamathelisa, nguphawu lwakhe, wazithuma izincwadi kumalunga nakwabakhulu ababesemzini wakhe, abakhe kanye noNaboti. Verse 9, waloba ezincwadini ukuthi, memezelani ukuzila ukudla, nimbeke uNaboti emqoka kubantu. Verse 10, nibeke amadoda amabili, abantu ababi phambi kwakhe, afakaze ngaye ngokuthi uthukile uNkulunkulu nenkosi, bese nimkhiphela ngaphandle, nimkhande ngamatshe afe. Verse 11, amadoda omuzi wakubo amalunga nabakhulu ababehlala emzini wakubo enza njengokuthumela kwa-Isabheli kuwo nanjengokulotshiwe ezincwadini ayezethume kuwo. Verse 12. Amemezela ukuzila ukudla ambeka unaboti emqoka kubantu. Verse 13. Lawo madoda amabili abantu ababi angena ahlala phambi kwakhe bafakaza labo bantu ababi ngaye bathi yena unaboti uthukile uNkulunkulu nenkosi base bemkhiphela ngaphandle kumuzi bamkhanda ngamatshe wafa. Verse 14. Base bethumela ku-Isabheli bethi unaboti ukhandiwe ngamatshe wafa. Verse 15. Kwathi u-Isabheli sezwile ukuthi unaboti ukhandiwe ngamatshe wafa, u-Isabheli wathi ku-Ahabi, suka udle isivili sikanaboti waseJizriyeli engaba kukunika sona ngesiliva ngokuba unaboti kasekho ufile. Verse 16. Kwathi u-Ahabi sezwile ukuthi unaboti ufile, u-Ahabi wasuka ukuba ehlele esivinini sikanaboti waseJizriyeli ukusidla. Verse 17. Izwi likaJehova lase lifika ku-Eliya waseThishibi lathi, verse 18, suka wehle umhlangabeze u-Ahabi, inkosi yawo izalo seSamariya, bheka usesivinini sikanaboti lapho ehlele khona ukusidla. Verse 19, uyakukhuluma kuye ngokuthi, usho kanje uJehova uthi, usubulele wadla isizi na, bese ukhuluma kuye ngokuthi, usho kanje uJehova uthe endaweni lapho izinja zaxhapha khona igazi kanaboti, izinja ziyakuxhapha negazi lakho, yebo, elakho. Verse 20, wayesethi u-Ahabi ku-Eliya, usungitholile, wena sitha sami na, wathi ngikutholile ngokuba uzithengisile ukwenza okubi emehlweni kaJehova. Verse 21, bheka ngiyakwehlisela okubi, ngikukhukhule nginqume ku-Ahabi, wonke umlisa omncane nomkhulu kwa-Israyeli. Verse 22, ngiyakwenza indlu yakho ibe njengendlu kaJerobowami indodana kaNebati nanjengendlu kaBahasha indodana ka-Ahiya ngenxa yesicunulo ongicunule ngaso wonisa futhi ngaso u-Israyeli. Verse 23, nango-Isabheli uJehova wakhuluma wathi, izinja ziyakumudla u-Isabheli ngasogangeni lwaseJizriyeli. Verse 24, owaka-Ahabi ofela emzini, izinja ziyakumudla nofela endle, izinyoni zezulu ziyakumudla. Verse 25, kepha kuba ngakho njengo-Ahabi owazithengisa ukwenza ukube emehlweni kaJehova edudwa ngu-Isabheli umkakhe. Verse 26, wenza isinengiso esikhulu ngokulandela izithombe njengakho konke ukwenza kwama-Amori agxoshwa nguJehova ngaphambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 27, kwathi u-Ahabi sezwile lawo mazwi waklebhula izingubo zakhe wembatha indwangu yamasaka emzimbeni wakhe wazila ukudla walala endwangeni yamasaka wahambahamba kancane. Verse 28, izwi likaJehova lafika ku-Eliya waseThishibi lathi, verse 29, ubonile yini ukuthi u-Ahabi uyazithoba phambi kwami na, ngokuba ezithoba phambi kwami angiyukwehlisa ukube emihleni yakhe, kepha emihleni indodana yakhe ngiyakwehlisela indlu yakhe okubi. Amakhosi okuqala, isahluko 22 verse 1. Bahlala iminyaka emithathu kungekho ukulwa phakathi kwe-Aramu no-Israyeli. Verse 2, kwathi ngonyaka wesithathu uJehoshafati inkosi yakwaJuda wehlela enkosini yakwa-Israyeli. Verse 3, inkosi ya-Israyeli yathi ezincekwini zayo, niyazi ukuthi iRamoti Gileyadi lingelethu na, kepha siyathula silikhiphe esandleni senkosi yase-Aramu. Verse 4, yathi kuJehoshafati, uyakuhamba nami ukulwa neRamoti Gileyadi na? UJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli, mina nginjengawe, abantu bami banjengabantu bakho, amahashi ami anjengamahashi akho. Verse 5, kepha uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli, ake ubuze namuhla izwi likaJehova. Verse 6, inkosi yakwa-Israyeli yayisibutha abaprofethi kungathi abantu abangamakhulu amane, yathi kubo, ngihambe ngilwe neRamothi Gileyadi noma ngiliyeke na, bathi yenyuwa ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni senkosi. Verse 7, kepha uJoshafati wathi, akusekho umprofethi kaJehova lapho kuba sibuze kuye na. Verse 8, inkosi ya-Israyeli yathi kuJoshafati, kusekhona umuntu munye uMikhaya indodana kaJimila esingabuza ngaye kuJehova, kodwa ngiyamzonda ngokuba akaprofethi okuhle ngami kepha okubi. Wathi uJoshafati, inkosi mayingasho njalo. Verse 9, inkosi ya-Israyeli yayisibiza induna yathi, landa masinyane uMikhaya indodana kaJimila. Verse 10, inkosi yakwa-Israyeli noJoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi kwaba yilona lo esihlalweni sakhe sobukhosi bembethe izambatho zabo esibuyeni ngasesikhaleni sesango laseSamariya. Bonke abaprofethi baprofetha phambi kwabo. Verse 11, uSedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi wathi, usho kanje uJehova uthi, ngalezi uyakuqhubukusha ama-Aramu aze aphele. Verse 12, bonke abaprofethi baprofetha kanje bathi, yenyukela eRamothi Gileyadi ube nempumelelo ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni senkosi. Verse 13, isithunywa besihambile ukumbiza uMikhaya sakhuluma kuye sathi, bheka amazwi abaprofethi mahle enkosini ngamlomo munye, ngalokho izwi lakho malibe njengezwi lomunye wabo ukhulume okuhle. Verse 14, kepha uMikhaya wathi, kuphila kukaJehova lokhu uJehova akushoyo kimi, lokhu ngiyakukhuluma khona. Verse 15, esefikile enkosini inkosi yathi kuye, Mikhaya, sihambe siye neRamothi Gileyadi noma siliyeke na? Wathi kuyo, yenyuka ube nempumelelo uJehova yakulinikela esandleni senkosi. Verse 16, yayisithi kuye inkosi, ngiyakukufungisa izikhathi ezingaki ukuba ungakhulumi lutho kimi ngaphandle kweqiniso egameni kaJehova na? Verse 17, wayesethi, ngabona wonke u-Israyeli ehlakazekile ezintabeni njengezimvu ezingenamalusi. UJehova wathi, laba abasenankosi mababuyele kube yilona lo endlini yakhe ngokuthula. Verse 18, yayisithi inkosi ya-Israyeli kuJoshafati, angishongo yini kuwo ukuthi akayukuprofetha okuhle ngami okubi kuphela? Verse 19, uMikhaya wathi, ngalokho yizwa izwi kaJehova lokuthi, ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nebandla lonke lasezwini limngakuye ngakwesokunene sakhe nangakwesokhohlo sakhe. Verse 20, uJehova wathi, ngubani oyakuyenga u-Ahabi ukuba enyuka afele eRamothi Gileyadi na? Omunye washo ukuthi nomunye ukuthi. Verse 21, kwavela umoya wema phambi kukaJehova wathi, mina ngiyakumyenga uJehova. Wathi kuye, ngantoni na? Verse 22, wathi, ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni abaprofethi bakhe bonke. Wayesethi, uyakumyenga futhi uyakumahlula, hamba wenze njalo. Verse 23, bheka ngalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni abaprofethi bakho bonke, uJehova ukhulumile okubi ngawe. Verse 24, uSedekiya indodana kaKhenahana wayesesondela wamshaya uMikhaya esihlathini wathi, umoya kaJehova wasuka kimi ngaphi ukuba akhulume kuwe na? Verse 25, wathi uMikhaya, bheka uyakukubona ngalolo suku oyakungena ngalo emakamereni ngamakamelo okuba ucashe. Verse 26, inkosi yakwa-Israyeli yathi, mthathe uMikhaya umbuyisele ku-Amoni umbusi womuzi nakuJowashi indodana yenkosi. Verse 27, uthi, isho kanje inkosi ithi, fakani lona etilongweni imuphe isinkwa sokuhlupheka namanzi okuhlupheka ngize ngibuye ngokuphila. Verse 28, wayesethi uMikhaya, uma ubuye empela ngokuphila uyakube ngakhulumanga ngami uJehova. Wathi futhi, yizwani nina bantu bonke. Verse 29, inkosi ya-Israyeli uJoshafati inkosi yakwaJuda base benyukela eRamothi Gileyadi. Verse 30, inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJoshafati, ngiyakuziguqula ngingene ekulweni kepha wena wembathe izambatho zakho yayisiziguqula inkosi yakwa-Israyeli yangena ekulweni. Verse 31. Kepha inkosi yase-Aramu ibiyalile iziduna ezingamashumi amathathu nambili zezinqola zayo ngokuthi ningali namuntu omncane noma omkhulu kuphela nenkosi yakwa-Israyeli yodwa. Verse 32. Kwathi lapho iziduna zezinqola sezibonile uJehoshafati zathi impela lo uyinkosi yakwa-Israyeli zaseziphambuka kubazilwe nayo kepha uJehoshafati wamemeza. Verse 33. Kwathi sezibonile iziduna zezinqola ukuthi yena akasiyo inkosi yakwa-Israyeli zabuye kumlandeleni. Verse 34. Kepha umuntu othile wansala umtsalo wakhe ngokungazeleli nje wayihlaba inkosi yakwa-Israyeli enhlanganisweni yebhantshi lensimbi yathi kumshayeli, "Phenduka ungikhiphe empini ngokuba ngikhutshaziwe." Verse 35. Ukulwa kwaqina ngalolo suku inkosi yasekela enqoleni yayo malungana ma-Aramu yafa ngakusihlwa igazi lenxeba lapha lazeka phansi enqoleni. Verse 36. Ekushoneni kwelanga kwadlula ekamu lonke isimemo sokuthi ilona lo makaye emzinwa kubo, ilona lo wezweni lakubo. Verse 37. Yafake inkosi yayiswa eSamaria, bayimbela inkosi eSamaria. Verse 38. Sebeyihlanza inqola echibini laseSamaria, izinja zaxhapha igazi lakhe nezifebe zageza khona njengezwi kaJehova abelikhulumile. Verse 39. Ezinye izindaba zikaHabi nakho konke akwenzayo nendlu yezimpondo zendlovu ayakhayo nayo yonke imizi ayakhayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 40. U-Ahabi wayeselala koyise, u-Ahaziya waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 41. UJehoshafati indodana ka-Asa waqala ukubusa kwaJuda ngonyaka wesine ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. Verse 42. UJehoshafati wayeneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eJerusalema, igama likanina lalingu-Azuba indodakazi kaShilehi. Verse 43. Wahamba ngezindlela zonke zika-Asa uyise, kaphambukanga kuzo, enza okulungileyo emehlweni kaJehova. Kepha izindawo eziphakemeyo azisuswanga, abantu babesanikela, babesashisa impepho endaweni eziphakemeyo. Verse 44. UJehoshafati wenza ukuthula nenkosi yakwa-Israyeli. Verse 45. Ezinye izindaba zikaJehoshafati namandla wabonakalisayo nokula kwakhe angithi kulotshiwe ezincwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 46. Insali yezifebe zethempeli ezazisasele emhleni kayise u-Asa wayigxosha ezweni. Verse 47. Kwakungekho nkosi kwa-Idomi kwabusa umbambeli. Verse 48. UJehoshafati walungisa emkhumbi yaseTharashishi ukuba iye e-Ofiri ukulanda igolide, kepha ihambanga ngokuba emkhumbi yaphuka e-Esiyoni Geberi. Verse 49. Kona u-Ahaziya indodana ka-Ahabi wathi kuJehoshafati, "Izinceku zami mazihambe nezinceku zakho emkhunjini," kepha uJehoshafati akavumanga. Verse 50. UJehoshafati wayeselala koyise, wembela koyise emzini kaDavide uyise, uJehoramu indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 51. U-Ahaziya indodana ka-Ahabi waqala ukubusa kwa-Israyeli eSamariya ngonyaka weshumi nesikhombisa kaJehoshafati inkosi yakwaJuda, wabusa iminyaka emibili kwa-Israyeli. Verse 52. Wenza ukuba emehlweni kaJehova, wahamba ngendlela kayise nangendlela kanina nangendlela kaJerobowami indodana kaNebati ayonisile u-Israyeli. Verse 53. Wakhonza uBhali wakhuleka kuye, wacunula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli njengakho konke akwenzileyo uyise.